The sermon, "The Seed Is Not Here with Shark," was delivered on Thursday evening, February the 18th, 1965, at the Parkview Junior High School Auditorium, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi imbewu ayondlala ifanda onye nekhasi washunyelwa ngokuhlwa ngolwesine umhla 18 kuFebruary ngowe-1965 ehholo leParkview Junior High School eJeffersonville, eIndiana, eMelika.
Remain standing for a moment of prayer. Let's bow our heads.
Masime njalo komzuzwana sithandaze, masigobe inhloko zethu.
Dear God,
Thixo othandekayo,
we deem this a great privilege tonight to be here.
Sikuthabatha njengechamo elikhulu ngokuhlanje ukuba lapha.
On this occasion to bring a living Christ to a dying world and a dying generation.
Kwesi sikaneko ukuzisa uKristu ophilileyo kwilizwe elifayo nesizukulwana esifayo.
Yes. We would ask, Lord, that you would anoint our words and our efforts.
Sithanda ukucela Nkosi ukuba uthambise amazwi ethu nemizamo yethu.
That they will not return to you void.
Ukuze angabi nakubuyela kuwe lambatha.
But may they accomplish that which they are purposed for.
Koko angangazalisekisa oko ebejoliswe kuko.
Help every man, woman, boy, or girl here tonight that's needy.
Neta yonke indoda, umfazi, inkwenkwe okanye intombazana elapha ngokuhlanje esweleyo.
Father, we know we're all needy.
Kwaye bawo siyazi ukuba siswele sisonke.
And when we leave tonight,
kwaye xa simka ngokuhlanje,
may we feel in our hearts like those who came from Emmaus after the had witnessed the resurrection of Christ.
Sanga singeva enhliziyweni zethu sinjengabo babevela eMaus emva kokuba babefumene ubungqina bokuvuka kukaKristu.
Saying, did not our hearts burn within us as he spoke to us along the way?
Besithi bezingavuthi na ngaphakathi kwethu inhliziyo zethu ekuthetheni kwakhe nathi endleleni.
Grant it, Lord.
Siphe oko Nkosi.
Heal the sick and the afflicted.
Philisa abagulayo nababambekileyo.
May there not be any feeble among us after the service tonight.
Kwanga ungebikho ubuthathaka phakathi kwethu emva kwenkonzo yangokuhlanje.
And above all things, may there not be one unbeliever left, Lord.
Kwaye ngaphezu kwento zonke, kwanga ungebikho namnye ongakholwayo oshiyekileyo Nkosi.
May they all believe to eternal life.
Banga bonke bangakholwa basinge kubomo obungunaphakade.
For that's our purpose of gathering here.
Kuba leyo injongo yethu yokuhlanganisana kwethu apha.
These blessings we ask to the honor of the kingdom of God in the name of Jesus Christ, the Son of God. Amen.
Ezintsikelelo sizicelela ukuhlonitshwa kobukumkani bukaThixo egameni likaYesu Kristu unyana kaThixo. Amen.
You be seated. It's good tonight to be back here.
Ningahlala phansi. Kumnandi ngokuhlanje ukubuya sibe lapha.
See, we got a few standing around.
Kwaye ndiyabona ukuba sinabambalwa abemileyo jikelele.
And I think the phones are open now of the many different cities across the nation, San Francisco, Tucson, up in the east.
Kwaye ndiyacinga ukuba iminxeba ivuliwe ngoku iya kwizixeko ezininzi ezahlukeneyo kuso sonke sizwe, eSan Francisco, eTucson.
And we, through the telephone, send the greetings to them.
We're
in the auditorium here tonight.
And
the main auditorium is packed out, and the aisles and around the walls are standing full of people.
Kwaye umphakathi weholo uzele nemigcayi phakathi kwezitulo najikelele ezindongeni kumi abantu kuzele.
And we understand that tomorrow night we're going to try to open up another side here to the gym.
Kwaye siyaqonda ukuba ngomso ngokuhlwa siza kuzama ukuvula apha phezulu kwelinye icala ukuya ngakwiholo yokuthamba.
And get a larger auditorium that'll take care of maybe a couple more thousand people.
Size sifumane indawo phakathi enkulu eholweni yakuthabatha mhlawumbe amanye amawaka ambalwa abantu.
So we're hoping that tomorrow night.
Ngoko sinelo themba ngokuhlwa ngomso.
If it's filled up tonight, the first night, well, we believe it'll be greater tomorrow night.
Ukuba ithe yazala ngokuhlwa nje kubusuku bokuqala kuba siyakholwa ukuba iya kuba nkulu kunoko ngokuhlwa ngomso.
Now see, they set in extra chairs and everything also tonight.
kwaye ndiyabona ukuba bafake izitulo ezininzi ngokungaphezulu nayo yonke into kananjalo ngokuhlwa nje.
We are under great anticipation.
Siphantsi kokulindela okukhulu.
First, the coming of the Lord Jesus.
Kuqala ukuza kwenkosi uYesu.
The next, the salvation to lost souls that will receive him tonight and be ready for his coming when he appears.
Ngokulandelayo usindiso lwemiphefumulo elahlekileyo ekumamkela ngokuhlwa nje ize ilungele ukuza kwakhe xa ayakuvela.
I want to offer a special greeting and welcome to all these fine men on the platform, which I understand many of them are ministers.
Ndifuna ukubhekisa umbuliso otyumbayo ndamkele onke la madoda alungileyo aseqongeni endiqonda ukuba amaninzi awo angabalungiseleli.
A couple hundred or more sitting on the platform, and we are certainly thankful that they are here.
Amakhulu ambalwa okanye angaphezulu ahlele eqongeni kwaye ngokuqinisekileyo sinombulelo ngokuba abe lapha.
To all you people, wherever you are, different parts of the nation.
Kuni nonke bantu nokuba niphina kwiindawo ezahlukeneyo zesizwe.
And I understand that some are here from across the sea, overseas.
Kwaye ndiyaqonda kuba abanye balapha bevela ngaphesheya kolwandle, phesheya kolwandle.
So we're grateful for you to be here to enjoy this fellowship with us.
Ngoko sinovuyo ngobukho benu ukuza konwabela ubudlelane kunye nathi.
Which we're under anticipations that God is going to give us during this meeting.
Esiphantsi kothakazelelo lokuba uThixo uya kusipha bona kule nkonzo.
It seems like that since I thought of coming back for these few days of meeting.
Kukhangeleka ngathi ukuba ukusukela ekubeni ndacinga ukubuya nezinsuku zimbalwa zenkonzo.
That my own heart has been alarmed strangely with a great feeling that something's just about to take place.
Ukuba eyam intliziyo yobuqu ibihleli ixhalabe ngokungaqhelekanga inokuzuva okukhulu kokuba into ethile sele iza kwenzeka.
I don't know just what it is, but I hope it is a great revelation from God.
Andazi ukuba into na kodwa ndiyathemba ukuba sisityhilelo esikhulu esisuka kuThixo.
Will prepare us and make us better citizens of his kingdom.
Eyakusilungisa isenze sibe ngabemi abangcono bobukumkani bakhe.
While we're walking in this dark world of sin and unbelief.
Ngelithuba sisahamba kweli hlabathi limnyama lesono nokungakholwa.
This ground tonight, this very spot holds a great thing for me.
Lo mhlaba ngokuhlwa nje le ndawo kanye iqulethe into ebalulekileyo kum.
Since I knew that they built this school auditorium here.
Ukusukela ndaziyo ukuba bakha eli holo likhulu lesikolo apha.
I have wanted to have a service in this place.
Bendihleli ndifuna ukuba nenkonzo kule ndawo.
I'm very grateful to the school board and to those who graciously let us have it.
Ndinombulelo kakhulu kwibhodi yesikolo nakwabo bathe ngobubele basivumela ukuba silifumane.
Is upon this spot, right about somewhere where this building stands tonight.
Kwaku kule ndawo kanye malunga kwindawo ethile apho apha simi khona esakhiwe ngokuhlwa nje.
That a great thing took place some 30 years ago right on this same ground.
Apho kwathi kwenzeka khona into ethile enkulu kumashumi amathathu eminyaka eyadlulayo kanye kwakulomhlaba.
It was nothing but a broom sage field at that time.
Kwakungekho nto kwakuyiyo koko ikukushinyana kotyani bemtshayelo lonke ixesha.
And I lived in a little house just beyond here about 200 yards.
Kwaye ndandihlala kwindlu encinane lapha nje ngaphesheya malunga namakhulu amabini eyadi.
I was very concerned in those days about the salvation of my father and mother.
Ndandinexhala kakhulu ngaloo mihla malunga nosindiso lukatata nomama wam.
Which both are gone on tonight.
Abathi bobabini babe abasekho ngokuhlwa nje.
And especially in that day I was concerned about my father.
Kwaye ngakumbi ngaloo mini ndandihlupheka malunga notata.
I remember I was sleeping on the porch. It was warm summertime.
Ndiyakhumbula ukuba ndandilele kwigumbi eliseverandeni kwakushushu liliqala sehlotyeni.
This is written, I believe, in the little book called Jesus Christ the Same Yesterday, Today and Forever.
Oku kubhaliwe ndiyakholwa kwincwadi encinane ebizwa ngokuba uYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
Or either it was in a little book called I Was Not Disobedient to the Heavenly Vision.
Kanye nokuba kwakwincwadi encinane ebizwa ngokuba andibanga nguye ongawuthobeliyo umbono wasemazulwini.
And laying on the porch, I suddenly was awakened.
Kwaye ndandingqengqe apho everandeni kwaze kwathi ngesiquphe ndothuswa.
And a burden come on my heart from my father.
Kwabe kukho umthwalo ofika enhlizweni yami malunga notata.
As many of you people here of the city knew my father.
Njengoba abantu abaninzi kunapha esixekweni bamazi utata wam.
I think he was a great man.
Ndicinga ukuba wayeyindoda ebalulekileyo.
Oh, he was a sinner.
Nakubeni wayengumoni.
But he had a bad habit.
Kwaye kodwa wayenomkhwa ombi.
I tried to fight against that thing as hard as I could through the age. That's drinking.
Endathi ndazama ukulwa nayo loo nto kangangoko ndandinokuba nako ngalo lonke ixesha lo kukusela.
That night he was drinking.
Kwaye ngobo busuku wayesela.
And I woke up with a great burden on my heart for him.
Ndaze ndavuka ndinomthwalo omkhulu entliziyweni yam ngaye.
And just with my pajamas on, slipped on my trousers, my pajama shirt left on.
Ndinxibe nje impahla yam yokulala, ndatsala ndafaka ibhulukwe yam, ihempe yam yokulala ishiyeke ndiyinxibile.
I wandered out through this broomstick field to just about where this stands now.
Ndajikeleza phaya phandle phakathi kobotyani bomtshayelo obushinyeneyo ukuya nje malunga apho kumile nto ngoku.
And I knelt down to pray for my father.
Ndaze ndaguqa phantsi ukuze ndithandazele utata.
And while I was praying and asking God to save him,
ndathi ngethuba ndandithandaza ndicela uThixo ukuba amsindise.
And not to let him die a sinner, but I loved him.
Aze angamyeki afe ngumoni kuba ndandimthanda.
And while I was in prayer, I raised up to look up towards the east from here.
Ndathi ngethuba ndandisemthandazweni ndeva kufuneke ndikhangele phezulu ngasempuma ukusuka apha.
And there was a vision.
Kwaye kwafika umbono.
And standing just above me, many of you know the vision was the Lord Jesus.
Kumi nje malunga ngasentla kuma abaninzi benu bayawazi lo mbono yayiyinkosi uYesu.
I'm not allergic to illusions as I know of.
Ngoku andingomntu koyikayo ukubona izinto ezingekhoyo nokubakho njengoko ndaziyo.
But visions are real.
Kodwa imibono inene.
And there stood the Lord Jesus, the first time I'd ever saw him in a vision of that type.
Wakumya apho inkosi uYesu ityeli lokuqala ndakhe ndambona embonweni ololo hlobo.
It was just about all probably 10 feet above my head, standing in midair with one foot just making a step.
Waye malunga nje ngokuphandle nenyawo ezilishumi entla kwentloko yam emiphakathi emoyeni unyawo olunye luthatha nje inyathelo.
He had on a white garment, fringe around the side of it.
Wayenxibe ingubo emhlophe inomsonto omqukumbelo ecaleni kuyo.
He had hair down to his shoulders.
Wayenenwele ezibetha emagxeni kuye.
He looked to be about a man about what the Bible said he was, about 30.
Wakhangeleka ngokungathi indoda emalunga noko iBhayibhile yathi wayekuko malunga namashumi amathathu.
But a small, thin-built fellow, very small.
Kodwa emncinane umfo wakhiwe ngokunciphileyo emncinane kakhulu.
Like he would weigh over 130 pounds.
Wakhangela ngokungathi anganobunzima obungaphezu kwekhulu elinamashumi amathathu eponti.
And I looked and I thought there was something that I might be wrong.
Ndajonga ndaze ndacinga ukuba kukho into ethile ukuba ndandisenokuba ndiyaphazama.
So I rubbed my eyes and looked up again.
Ngoko ndatyikitya amehlo am ndakhangela phezulu kwakhona.
And he was standing kind of sideways, kind of a profile of his face.
Kwaye emi ebuza ngecala kungathi bubuso bakhe buze ngecala.
And the looks of his face, which I've always seen in the visions,
nokukhangeleka kobuso bakhe endahlala ndibubona embonweni,
has been like Hoffman's head of Christ at 30.
Bukhangeleka ngokwentloko kaKristu kumashumi amathathu kaHoffman.
That's the reason I had that in my house on my literature.
Naso isizathu sokuba ndibe nawo endlini yam kwizinto endizifundayo.
Wherever I can put that, because that's the way it looked, more like that, only he seemed to be small.
Naphina apho ndanowuxhoma khona ngoba yiyo leyo indlela awayekhangeleka ngayo ngokusondeleka kakhulu kuloo ndlela kuphela wakhangeleka imncinci.
And so looking up at him,
ndathi ndijonge kuye apho phezulu.
I thought, surely I'm not looking at my Lord standing there.
Ndacinga ngokuqinisekileyo andikhangelanga kwinkosi yam imi phaya.
And I was kind of in this position.
Kwaye ndandibu ndingathi ndimi kanje.
Maybe right under where this pulpit sat now.
Okanye mhlawumbi apho kukho khona oku ngaphansi apho ikhoyo le pulpit ngoku.
So somewhere right in this vicinity within.
Kwindawo ethile kwakwesithuba kanye ngaphakathi.
But the radius of where I'm standing, the best I could measure off within 40, 50 yards of somewhere around in this district here, this circle.
Kwisazinge sale ndawo ndimi kuyo ngokungcono endinokulinganisa ngakho phakathi kwama-20 okanye amahlanu eyadi endawo ethile jikelele kule ngingqi lapha kwesangqa.
And I looked up and he was standing there.
Ndaza ndajonga phezulu kwaye wayemi apho.
And I bit my finger to see if I was asleep.
Ndaze ndaluma umnwe wam ukuze ndibone ukuba ndandingalelanga na.
You know how you, it just seems like it couldn't be so.
Uyazi indlela oye kukhangeleka nje ngokungathi akunakuba njalo.
I was just young in the Lord then, about 6 months I've been preaching.
Ndandisemtsha nje enkosini ngoko kumalunga neenyanga ezintandathu ndishumayela.
I bit my finger.
Ndaluma umnwe wam.
I took the broom stage and broke it off.
Ndathabatha ingca yomtshayelo ndayinqothula.
Many of you people who live in the country know what that little toothpick like is in the broom stage.
Why abaninzi benu bantu bahlala kwelizwe niyazi ukuba luyintoni na olukhuni lokuvungula into enjalo oyiyo kutya bomtshayelo.
Began to chew on that.
Ndaqala ukuhlafuna loo nto.
And I said it can't be, I'm a dreaming.
Doesn't that akunaba kuyenzeka oku ndiyaphupha.
There is my home, there's father, mother, and the children there.
Naliya ikhaya lam nanguya utata umama nabantwana baphaya.
There's the old brick house pond that used to stand down here where I used to hunt ducks just about 200 yards beyond this.
Nanti indlu endala ezitena elichibi endandla ngokuma kuyo apha ezantsi apho ndandla ngokuzingela khona amadata malunga nje namakhulu amabini eyadi ngaphesheya kwale ndawo.
And here I am standing in the field. It's got to be so.
Naku ke ndimi apha entsimini kunyanzelekile ukuba kube kuyenzeka.
I kicked against the ground, stomped my feet a little bit.
Ndakhabalaza emhlabeni ndangqisha ngeenyawo zam kancinane.
I shook my head and wrung my hands.
Ndaze ndashukumisa intloko ndahlikihla izandla zam.
Looked up again, looked away, looked again, and there he was standing there.
Ndakhangela phezulu kwakhona ndajonga kude ndajonga kwakhona yabe nguye lowo emi apho.
And the wind started to blow.
Waze umoya waqala ukuphepheza.
When I seen the broom sage blowing, and when it started blowing, his garments blew with it.
Ndaze ndabona utyani bomtshayelo busimka nomoya wathi wakuqala ukuphepheza iingubo zakhe zaphepheza kunye nawo.
Like a clothes hanging on a line to begin to flip.
Njengempahla ijinga ecingweni zaqala ukuphepheza.
He was standing there. I looked at him.
Wayemi apho ndakhangela kuloo nto.
And I thought if I could just get a look at his face.
Ndaze ndacinga ukuba nje ndingakhe ndijonge ebusweni kuye.
And he was watching east.
Kwaye wayekhangele ngasempuma.
Right this way, he's watching it tensely.
Kanye ngolu hlobo wayekhangele khona ngokuthe nkqi.
And I moved a step around to get a close look at his face.
Ndaze ndashukuma ukuba ndijikele ukuze ndibe nokukhangela kufutshane ubuso bakhe.
And I still couldn't see him very well.
Nangoko ndandingekabi nakumbona ngokucacempela.
He had his hands in front of him, rather hid from where I was standing.
Izandla zakhe wayezibeke ngaphambi kwakhe gxebe. Esifihle kuloo ndawo ndandime kuyo.
I moved around again.
Ndahamba ndajikela kwakhona.
I cleared my throat, something like this way.
Ndaze ndathinta isikhohlela into elolu hlobo ndathi.
To see if I could attract his attention, but he never moved.
Ukubona ukuba ndandingena kutsala umdla wakhe na, kodwa akazange ashukume.
Then I thought, maybe I'll call him.
Ndaze ndacinga, mhlawumbi ndiyakumbiza.
When I said, Jesus.
Ndathi ndakuthi Yesu.
He turned his head.
Wayijika intloko yakhe.
And when he looked at me, he just raised his arms out.
Ndaze ndathi ndakukhangela kuye waphakamisa nje iingalo zakhe wazivula.
That's all I remember for about a nearly daylight.
Nako kuphela endikukhumbulayo kuba malunga nokusondela kokuthi qheke ukusa.
I was laying right out here somewhere where this place is now in the field.
Ndandilele apho kanye apha phandle kwindawo ethile apho le ndawo ikhoyo ngoku entsimini.
My pajama shirt all wet with tears where I'd been crying and I had passed out.
Ihembe yam yokulala imanzi yonke ezinyembezi apho ndandilele khona ndaze ndaphelelwa kukwazi.
His face had characters that no artist could draw or paint.
Ubuso bakhe babunezimo ekungekho mzobi unako ukuzivala okanye azizobe.
They could not do it.
Babengena kuyenza loo nto.
He looked like a man that if you would look at him, you wanted to cry with sympathy.
Wakhangeleka njengendoda ekunokuthi ukuba ungayijonga ifuna ukulila inceba.
And respect with reverence.
Nentlonipho enentlonelo.
And yet, with enough power that would speak, it would turn the world over.
Abe nangogo ene kunyela neleyo ngokuthi abe angatheta libe lingaphetuka ihlabathi.
And the characters could never be caught by an artist.
Why ezo zimo zazingena kuze zibe nakubanjwa ngumzobi.
And I've never known to this day what that meant.
Why andizange ndazi kude kube namhlanje kuba kwakuthetha ntoni na oko.
But here I am tonight after 30 years.
Kodwa naku ndilapha ngokuhlanje emva kwamashumi amathathu eminyaka.
Standing in an auditorium that's dedicated now to the service of Almighty God.
Ndimi kule holo inkulu inikezelweyo ngoku kumsebenzi kaThixo onamandla onke.
And me just a lay member.
Why mna ndililungu nje.
Really just a local elder in the Baptist church here.
And then umdala webandla lasekhaya kwibandla lasebaptist elilapha.
Which Roy Davis was pastor at the time.
Apo Roy Davis wayengumlungiseleli khona ngelo xesha.
And I am now standing here with a place crowded right over the same grounds with the.
Why ndimi apha khona ngoku le ndawo izele kanye kwakulo mihlaba ndine.
But what I think is the purchase of the blood of Jesus Christ himself in my hands to bring this 480 message of the Lord.
Koko ndicingayo ngabathengwe ngegazi lika Yesu Kristu ngokwakhe ezandleni zam ukuze ndizise lomyalezo wentsuku ezine wenkosi.
Just about 6 months after that I had my first baptism down here on the river.
Malunga nje nenyanga ezintandathu emva koko ndaba nobhaptizo lwam lokuqala apha ezantsi emlanjeni.
When the light came down right there at Spring Street.
Apho kukhanya kwehla khona kanye apha kwistrato iSpring.
Many of you people might want to go down and take a look at it.
Abaninzi benu bantu basenokufuna ukuhla baye kujonga.
At Spring Street and water right at the riverfront.
Kwistrato iSpring namanzi kanye elunxwemeni lomlambo.
That's where the angel of the Lord appeared in public first.
Kwaye kulapho apho ingelosi yenkosi yavela khona ekuhleni okokuqala.
And at 2 o'clock one afternoon.
Kwaye ngentsimbi yesibini ngenye injikalanga.
And a voice came from it said.
Laze izwi laphuma kuyo lathi.
That John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ. Your message will forerun the second coming.
Njengokuba uYohane umbhaptizi wayethunywe ukuza kwandulela ukuza kokuqala kukaKristu. Umyalezo wakho uyakwandulela ukuza kwesibini.
This is 30 years later and here I am still tonight proclaiming that message.
Kungamashumi amathathu eminyaka emva koko ngoku kwaye naku ndisekho ngokuhlanje ndibabaza lo myalezo.
Around the world it's went.
Kwaye ehlabathini jikelele uyile.
And I'm glad to be back in my hometown tonight to represent this Lord Jesus Christ.
Ndaye ndiyavuya ukuba ndibe ndibuyele kwidolophu yakuthi ngokuhlanje ukuza kumela le nkosi uYesu Kristu.
And I still love with all my heart each day he grows still sweeter than he was the day before.
Ndisayithanda ngenhliziyo yam yonke suku ngalunye uya esiba mnandi kunokuba ebenjalo kusuku olungaphambili.
I've never changed one iota in my doctrine.
Andizange nditshintshe nangeganyana elisisekelo esidukileyo elinye kwimfundiso yam.
The first thing I started with, I still believe the same thing tonight.
Into yokuqala endaqala ngayo ndisakholwa kwaloo nto inye ngokuhlwanje.
He's the same yesterday, today, and forever.
Isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade.
Now I have a message that I'm responsible for.
Ngoku ndinomyalezo endinoxanduva ngawo.
When the message first started out, it was of course.
Xa umyalezo waqalayo ukuphuma yayinguwo kakade.
Everybody is praying for the sick, great signs, wonders, and miracles.
Wonke umntu wayethandazela abagulayo imiqondiso emikhulu izimanga nemimangaliso.
That started especially in the Pentecostal people.
Kwaqala loo nto ingakumbi kubantu benkonzo kamoya.
A universal revival of a healing campaign that swept the world.
Imvuselelo yehlabathi lonke enkonzo zempiliso eyatshayela ihlabathi.
For 15 solid years there's been revivals on every hill there is, I suppose.
Isithuba seminyaka elishumi elinesihlanu epheleleyo bekukho imvuselelo kuyo yonke indulo ekhoyo ndiyaqikelela.
Revival fires are burning.
Imililo yemvuselelo ivutha.
Literally millions have accepted Christ as their savior by that one commission.
Eneneni zizigidi ezamkela uKristu njengomsindisi wazo ngalo myalelo omnye.
And inspired from there to Oral Roberts and so forth and on as it went around.
Loo nto yaphembelela ukusuka apho kuya Oral Roberts njalo njalo nokuya phambili uye phambili kwaye wajikeleza yonke indawo.
As the Pentecostal church was laying in its dead slump as it was then.
Emva koko ibandla kwamoya lilele kwindawo yalo yokufa
My intentions and desire tonight is to awaken that church again to the coming of the Lord Jesus at hand. I have to rebuke it. I have to rebuke sin in whatever manner it
is.
I don't mean it to anybody's denomination. I have a message. Now it's hard to get in a church for a sponsorship. Just as it was with our Lord Jesus, because it's Him, it isn't me. But as he preached at the first and healed the sick, raised the dead, he cleansed the lepers and cast out devils. Everybody wanted him. But there come a time where it is a message that always follows every sign. Because the sign has a voice. But when he sat down one day and said, I and my Father are one, that was more than they could stand. It was also when he said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. While doctors and well-thinking people would have said, this man's a human vampire. Trying to get you to eat his flesh and drink his blood. He never explained it, he just said it. And tonight you might hear things, and through the meeting it's just said. But we might not be able to explain, but remember, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. We believe it. Now, we don't have time to talk too much because we've got certain times to start here and certain times to get out. And we want to honor the school board which set these times for us. And we'll do all we can to honor them. Remember, at any time a sinner wants to come to Christ, all you have to do is walk right up, whether I'm preaching, singing, whatever it is, and give your life to Christ right then, standing here seated. That's what we're here for, to help you. I want to talk to Brother Vale, Brother Borders, and the brethren here.
Ndifuna kuthetha nomzana uVale, umzana uRobert Borders, nabanye abazalwana aba balapha.
If I wonder if they couldn't have in the church in the afternoon or some morning or something. Instruction service for those who are seeking the baptism of the Holy Ghost. That'd be all right, you, Brother Neville and all of you could get there, Brother Ken. If anybody wants to be instructed in the baptism of the Holy Ghost, why don't you come to the tabernacle? What would be best morning, right? Morning, about 10 o'clock? About 10 o'clock of the morning. If you got a question on the doctrine, if you got a question on the message, if you never got ministered to personally, you want to be prayed for, or anything that you want to know in them there, why don't you just sit down there at 10 o'clock in the morning and see these men.
Kutheni unganyebelezeli uhle nje uyapho ngensimbi yeshumi kusasa ubonane nalamadoda.
There'll be one or more of them there to instruct, to pray for the sick.
Kuyakubakho omnye okanye nangaphezulu wabo apho ukuze akuyalele athandazele abagulayo.
To answer questions, just as a personnel man would.
Aphendule imibuzo kanye njengendoda enye emele loo nto.
You just go to them and they'll be glad to help you in any way they can.
Vumana nje bona kwaye bayakuvuyela ukukunceda nangayiphi na indlela abanokuba nayo.
Now, just before we approach the word,
ngoku phambi nje kokuba sisondele elizwini,
we want to approach the author of the word again.
Sifuna ukusondela kumbhali welizwi kwakhona.
You might eat too much.
Usenokudla kakhulu.
You might drink too much.
Usenokusela kakhulu.
You might laugh too much.
Usenokuhleka kakhulu.
You might walk too much.
Usenokuhamba kakhulu.
But you'll never pray too much.
Kodwa awunakuze ube nako ukuthandaza kakhulu.
I would that man pray everywhere, lifting up holy hands without doubt or ask. Let us pray.
Ndinga amadoda angathandaza ezindaweni zonke, phakamise izandla ezingcwele engenantandabuzo okanye ngqumbo.
Dear Jesus,
yes, othandekayo,
author of the word of life, and you are that word. We solemnly now approach thee after the explaining of the vision.
Sisondela ngokuhloniphekileyo kuwe emva kokucacisa ngombono.
God, you bear me record that is true.
Ukuze Thixo undinqinele ukuba inyaniso leyo.
Lord Jesus, I pray that you'll anoint the words tonight.
Nkosi Yesu, ndiyathandaza ukuba ube nokuthambisa amazwi ngokuhlwanje.
To the hearing of every ear that's under the divine sound.
Ekuveni kwayo yonke indlebe phansi kwesandi esingcwele.
And if there be some here or listening in out across the nation.
Kwaye ukuba kukho bathile apha okanye abaphulaphuleyo kwisizwe sonke.
If they are not ready and prepared at this hour,
ukuba bakakulungeli bezilungiselele ngelixa,
to meet the challenge of the hour, the message from God,
ukuhlangana nesimemo selilixa, umyalezo ovela kuThixo,
to repent and to be ready for the kingdom of God is nearing,
ukuze baguquke babe ngabasele belungele ubukumkani bukaThixo obusondelayo.
We pray that it'll be so tonight with them that they will meet this hour's challenge.
Siyathandaza ukuba kube njalo ngokuhlwanje kubo ukuze babe nokuhlangana nesimemo sale yure.
Oh God, I would pray for help.
Oh Thixo, ndingathandazela uncedo.
Knowing the responsibility and what it means.
Ndisazi ngoxanduva noko lukuthethayo.
What I must answer at the day of the judgment.
Noko ndimelwe kukukuphendula ngaloo mhla womgwebo.
For all that I say here and elsewhere.
Ngoko konke ndikuthetha apha nakwenye indawo.
Help me to be deadly sincerely, Lord, with all that I do or say in thy word.
Ndincede ukuba ndinyaniseke mpela, Nkosi, ngako konke ndikwenzayo okanye ndikuthethayo elizwini lakho.
That it might bring forth fruit.
Ukuze libe nokuthwala isiqhamo.
For as your commission was,
kuba njengokuba unjalo umyalelo wakho,
let not this word depart from thy mouth,
malingesuki elizwi emlonyeni wakho,
but meditate therein day and night,
koko camanga ngalo imini nobusuku,
that thou mayest observe to do all that's written in the law,
ukuze ube nokugcina wenze konke okubhalwe emthethweni,
and then thou shalt make thy ways prosperous,
ukuze ngoko ube nokuzenza zibe nempumelelo indlela zakho.
And then thou shalt have good success.
Ke ngoko uya kuba nempumelelo elungileyo.
Have not I commanded thee, be strong and very courageous.
Andikuyalelanga namna, yomelela ukhaliphe.
For the Lord thy God is with thee wheresoever thou goest.
Kuba inkosi uThixo wakho inawe naphi na apho sukuba usiya khona.
Lord Jesus, make it so tonight.
Nkosi Yesu, yenza kube njalo ngokuhlwanje.
We pray in Jesus' name, amen.
Sithandaza egameni lika Yesu, amen.
Friday and Saturday from 10 to 12 at the Tabernacle at 8th and Penn Street will be instructions.
NgoLwesihlanu nangoMgqibelo ukusuka ngeshumi kuya kweshumi elinesibini emnqubeni kwesesibhozo nesitrato iPenn kuya kubakho imfundiso.
Answers to doctrine, prayers for the sick, and what for?
Impendulo kwimfundiso imithandazo yabagulayo nezinye izinto.
Come right down if you have any question, anything you need.
Yihla uye kanye apho ukuba unambuzo uthile okanye nantoni na uyisweleyo.
There'll be man there to handle it.
The Lord God bless you.
Kuya kubakho indoda apho eyakuphatha lo mcimbi. Inkosi ikusikelele.
Now, for this opening service tonight.
Ngoku ukwenzela le nkonzo yokuvula ngokuhlwanje.
I can't do nothing but open it straight to our message.
Andinanto nokuyenza koko kukuyivulela kumyalezo wethu.
That's what we're here for.
Sizele loo nto apha.
And now it's what I come back for.
Ibe ngoku yiloo nto ebendibuyele yona.
And Sunday morning, the Lord willing.
Ke kusasa ngecawe inkosi ithandile.
I want to meet that great challenge of the day about marriage and divorce.
Ndifuna ukuhlangabezana nesimemo esikhulu salomhla malunga nomtshato noqhawulo mtshato.
Now, in Galatians 4:27, I wish to read these words. 4:27 to 31 inclusive.
Ngoku kumagalati sahluko sesine ivese amashumambina nesixhenxe. Ndinqwenela ukufunda la mazwi isine amashumambina nesixhenxe ukuya kweyamashumamathathu-ananye ibandakanyiwe.
For it is written, Rejoice thou bearing that bearest not, break forth and cry, thou that travailest not.
Kuba kubhalwe kwathiwa, yiba nemihlali ludlolo olungazaliyo, qhabhuka umemelele wena ungena nimba.
For the desolate has many more children than she which has a husband.
Ngokuba baninzi abantwana besishiywa ngaphezu kwabo nendoda.
Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.
Thina ke bazalwana ngokuka Isake singabantwana bedinga.
But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so is it now.
Kusuke kwanje ngokuba wayesithi oko owazalwa ngokwenyama amtshutshise owazalwa ngokomoya kwaba njalo nakaloku.
Nevertheless, what saith the scripture? Cast out the bondswoman and her son, for the son of the bondswoman shall not be heir with the son of the free woman.
Sithi nake sona isibhalo. Sithi likhuphele ngaphandle ikhobokazana nonyana walo. Kuba unyana wekhobokazana akasayi kuba ndlalifa kunye nonyana wokhululekileyo.
So then, brethren, we are not children of the bondswoman, but of the free.
Ngoko bazalwana, asingobantwana bekhobokazana thina, singaba okhululekileyo.
The Lord had his blessings to the reading of his word.
Inkosi yongeze intsikelelo zayo ekufundweni kwelizwi layo.
Now, I believe here that I take a text like this, very odd, unusual.
Ngoku, ndiyakholwa apha ukuba ndakuthatha umxholo onje ongowodwa kakhulu ongaqhelekanga.
But sometimes we find God in those odd, unusual hours.
Kodwa ngamanye amaxesha sifumana uThixo kwezo zinto zizezizodwa amaxanga aqhelekanga.
Unusual ways, unusual things.
Indlela ezingaqhelekanga, izinto ezingaqhelekanga.
Because God is unusual and those that really serve him from their hearts.
Ngokuba uThixo akaqhelekanga kwaye abo ngenene bamkhonzayo ngokusuka entliziyweni yabo.
Serve him in an unusual way to the things or the ways of the world.
Bamkhonza ngendlela engaqhelekanga. Kwizinto okanye indlela zehlabathi.
This text is called, the seed is not heir with the shuck.
Umxholo ubizwa ngokuthi, imbewu ayiyondlalifa ndawonye nekhasi.
Paul here is speaking of the literal seed of Abraham's two sons.
Upaulos apha eneneni uthetha ngembewu yonyana baka Abraham ababini.
Paul gladly is bringing himself in the position of the birth by the free woman.
UPaulos ngovuyo uzibeka endaweni yokuzalwa ngumfazi okhululekileyo.
Now we know that Abraham had two sons by two different women.
Ngoku siyazi ukuba uAbraham wayenonyana ababini ngabafazi ababini abahlukeneyo.
God gave him a promise by Sarah.
UThixo wamnika idinga ngoSarah.
Through Sarah, rather, that there would be a son born.
Ngokuphuma kuSara Gxebe ukuba kuya kubakho unyana oyakuzalwa.
And through this son the world would be blessed.
Ukuze ngalo nyana ihlabathi lisikelelwe.
All nations would be blessed of this son.
Zonke izizwe ziyakusikelelwa ngalo nyana.
And it's commonly believed, especially amongst the Jews.
Kwaye yinto ekukholelwa lula ingakumbi phakathi kwamaJuda kuyo.
That this was Isaac, but it wasn't.
Ukuba lo yayingu-Isake kodwa kwakungenjalo.
This promised son of Abraham is Jesus.
Lo nyana wedinga kaAbraham nguYesu.
And he is of the royal seed promise of Abraham.
Kwaye yena ungowembewu yobukumkani yedinga likaAbraham.
But Abraham having two sons.
Kodwa uAbraham enonyana babini.
One by Hagar, which was his wife's maid.
Omnye ngo Hagare owayisisakazana senkosikazi yakhe.
A lovely, pretty Egyptian maid that Abraham had picked up down in Egypt for her to be her his wife's maid.
Othandekayo omhle isakazana somyiphutha awathi uAbraham wasithola ezantsi iphutha esitholela yena ukuze sibe sesakhe sibe sisitaka kwinkosikazi yakhe.
And Sarah, thinking that God would not be able to keep all of his promise true.
Kwaye uSarah ecinga ukuba uThixo akanakuba nako ukuligcina ngokunyanisekileyo lonke idinga lakhe.
She told Abraham to take Hagar, her maid, and to marry her, which polygamy was legal in those days.
Waxela uAbraham kwathabathe uHagar esicakazana sakhe aze athathe yena, nto leyo ukuthatha abaninzi kwakuvumelekile ngaloo mihla.
And to bring the child. And that's the way God had it planned.
Ukuze azale umntwana kwaye yayilondlela uThixo wayecebe ngayo.
That she was to have the child only through Hagar.
Ukuze abe nomntwana kuphela ngoHagare.
But we find out that wasn't so.
Kodwa sifumanisa ukuba oko kwakungenjalo.
Now we understand also that God is perfected in three.
Ngoku siyaqonda kananjalo ukuba uThixo ugqityeleliswa kwizithathu.
Now God is perfected in three.
Ngoku uThixo ugqibelele kwisithathu.
Grace is five.
Ubabalo sisihlanu.
Seven is completion like the world.
Isixhenxe kukuphelela njengehlabathi.
God is perfected in Father, Son, Holy Ghost.
UThixo ugqibelele kuyise nyana moya oyingcwele.
That's the perfection of the Godhead.
Nanto ingqibelelo yenzaliseko yobuThixo.
All one God in three manifestations of three attributes. One office, three offices in the one Godhead.
Konke nguThixo omnye esekuzibonakaliseni kathathu kwezibonakaliso ezithathu zesikhundla esinye okanye izikhundla ezithathu zikwinzaliseko yobuThixo enye.
Now, there is also three in perfection of the steps of grace to the church.
Ngoku kukhoka nanjalo isithathu kwingqibelelo esisezinyathelo zobabalo kwibandla.
Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost.
Ugwetyelo, ungcwaliso, ubhaptizo lomoya oyingcwele.
That consists of the new birth.
Oko kuqulethwe kuzalo olutsha.
Just like a natural birth is tied to vine.
Kanye njengokuba uzalo losenyameni luzekeliswe yiloo nto.
Which a woman giving birth to a child, the first thing comes forth is water, blood, then life.
Olu kukuthi umfazi xa ezala umntwana into yokuqala ephumayo ngamanzi igazi kulandele ubomi.
The Bible said in 1 John 5:7 or 7:5, I believe it is.
IBhayibhile yathi kuYohane okuqala esahluko sesihlanu vesi yesixhenxe okanye sahluko sesixhenxe vesi yesihlanu ndiyakholwa kulapho.
That said there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, which was the Son.
Yatho ukuthi bathathu abangqinayo ezulwini nguyise ulizwi owayengunyana.
And the Holy Ghost, these three are one.
Nomoya oyingcwele aba bathathu banye.
There are three that bear witness in the earth.
Ngoko bathathu abangqinayo emhlabeni.
The Word, the water, blood, and spirit. Water, blood, and spirit. These three agree in one.
Ilizwi amanzi gazi nomoya. Ilizwi gazi nomoya abathathu basingise ntweninye.
Now the Father, Son, and Holy Ghost are one.
Ngoku uyise nyana nomoya oyingcwele banye.
You can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost.
Awunakuba naye uyise ngaphandle kokuba ube nonyana. Awunakuba nonyana ngaphandle kokuba ube nomoya oyingcwele.
But you can't be justified without being sanctified.
Kodwa ungagwetyelwa ngaphandle kokuba ube ungcwalisiwe.
You can't be sanctified without being filled with the Holy Ghost.
Ungangcwaliswa ngaphandle kokuba ube uzaliswe ngomoya oyingcwele.
We prove that in the order of nature.
Yes, akuqondakalisa oko ngokuqhubeka kwendalo.
Now, many of you may be strange to you.
ngoku kwaye abaninzi benu mhlawumbi ndisenokuba ngowasemzini kuni.
And I'm without education, I'm sure you already understand.
Kwaye andinamfundo ngokuqinisekileyo seniqonda.
But I teach in types as the natural types of spiritual.
Kodwa ndifundisa ngemizekeliso njengokuba okwasenyameni kuzekelisa okomoya.
Now we see that there are three in the perfection.
Ngoku sibona ukuba bathathu kwingqibelelo.
God is perfected in three.
UThixo ugqibelela kwizithathu.
Now, and that was in the perfection of the seed of Abraham was Ishmael, Isaac, Jesus.
Ngoku kwaye oko kwakukuthi ingqibelelo yembewu kaAbraham kwakungu Ishmael, uIsake, uYesu.
Ishmael coming from the bond woman.
UIsmael ephuma kwikhobokazana.
Isaac coming from the free woman.
UIsake ephuma kumfazi okhululekileyo.
And both of them with sex.
Kwaye bobabini beze ngokwazana kwendoda nomfazi.
But Christ Jesus coming from the virgin. No sex.
Kodwa uKristu Yesu evela kwintombi engazani nandoda kungekho kwazana kwandoda nomfazi.
Here the seed. One seed, not seeds, but one seed.
Apa imbeu, inye, imbeu enye, hai imbeu, koko imbeu enye.
These others were not seed of Abraham.
Abanye aba babenge umbeu ka Abraham.
Because Abraham's seed was his faith seed that God was speaking of.
Ngokuba imbeu ka Abraham, ya imbeu ya keyo kolo awa iteta ngayo uThixo.
Not his natural seed.
Hayi imbewu yakhe ngokwasenyameni.
Because after Sarah died, Abraham married another woman and had 7 sons besides daughters.
Ngokuba emveni kokufa kukaSara, uAbraham wathatha omnye umfazi waze wanonyana abasixhenxe ngaphandle kwentombi.
So it wouldn't be Abraham's seed, it was Abraham's seed, one.
Ngoko yayingena kuba zimbewu zikaAbraham, yayiyimbewu kaAbraham, inye.
And that was Abraham's faith. Seed.
Kwaye leyo yayimbewu yokholo kaAbraham.
Pointing to the royal seed that was to come through Abraham's faith.
Ikhomba kwimbewu yobukumkani eyayiza kuza ngokholo lukaAbraham.
Not Abraham's natural life, but Abraham's spiritual life. Amen. Who took everything contrary to God's word and called it as though it was not.
Hayi ubomi benyama bukaAbraham, koko ubomi bomoya bukaAbraham. Owathabatha yonke into echasene elizwi likaThixo. Wayibiza ngokungathi yayingekho.
And believe God against hope, believed in hope.
Waze wakholwa kuThixo kungekho themba, wakholwa ngethemba.
That's the real seed that we're speaking of.
Nanso imbewu yenene esithetha ngayo.
Here we are presented with a picture of.
Apa simisele ngomfanekiso oh.
The seed started, the seed of promise started in a slightly doubted.
Imbewu yaqala. Imbewu yedinga yaqala ngentandabuzo encinane.
Doubt of the original promise.
Intandabuzo yedinga laqala.
See how it starts low and doubt in the original promise.
Yabona indlela yaqala phansi ngayo kwintandabuzo kwidinga laqala.
God promised Abraham through Sarah to have this child.
UThixo wathembisa uAbraham ngoSarah ukuba uya kumfumana lo mntwana.
But now watch, the first seed of Abraham by the bondswoman come by Sarah, doubting if this could happen.
Kodwa ngokukhangela imbewu yokuqala kaAbraham ngekhobokazana yeza ngokuthandabuza kukaSara ukuba oku kunokwenzeka.
Because she was old and past the age of barren.
Ngokuba wayemdala edlule exesheni lokuzala.
Now that's how the church starts. That's how it always starts.
Ngoku nanso indlela eliqala ngayo ibandla, nanso indlela elahlala liqala ngayo.
You start from the bottom, you don't start from the top.
Uqala emazantsi, awuqali emantla.
A man trying to climb a ladder tries to get on top first, he'll break his neck.
Indoda ezama ukwela eleyini ize izame ukufika phezulu uqala, iya kuyaphula intamo yayo.
You've got to start and build up to that.
Umelwe kuqala uze wakhe unyuka ukuyapho.
And here we find the beginning of the promise of God being made manifest.
Naku ke sifumana ukuqala kwedinga likaThixo libonakalaliswa.
To a slightly doubted, interrupted program of God.
Ngentandabuzo encinane eyaphazamisa inkqubo kaThixo.
That's the same way sin began in the Garden of Eden.
Leyo indlela enye sathi saqala ngayo isono emyezweni wase-Eden.
That's how death started by sin.
Yindlela ukufa kwaqala ngayo ngesono.
But when one word of God
was misconstrued or doubted. You can't doubt or misplace one word of God that thus saith the Lord.
Amen.
And so when you see the word be so, then you can doubt or misplace word be so. And here's Sarah, even to who the promise. Sarah being a woman which is a type of the church. Gave doubt to the original program of God's promised word. And said, you, Abraham, my husband, take unto you this beautiful maiden.
Was the what when Abraham, Yenwam, Tabatella, Kue, Estagazana, Sisle,
and live with her and be a husband to her.
Ushalena, so Ubeng, Mienicuso.
And God will give this seed of promise to her, and I'll take the child.
Quae Utiko Yakuniga Lembe, Yeting, and Gaso, and Dizem Tabatellum Duana.
See, just bypassing one little iota changed the whole program.
Yabona.
Therefore, we got to take every word of God as thus saith the Lord.
Ngoko ke simele ukuthabatha lonke ilizwi likaThixo njengo itsho iNkosi.
Every word of God is true.
Lonke ilizwi likaThixo linyaniso.
Here the seed starts then in a promise, slightly doubted.
Naku imbewu iqala ngoko ngedinga ngokuthandabuza kancinane.
Isaac being the seed of the free and promised woman, brought forth as Paul was trying to explain here in Galatians, he brought forth the natural promised seed. And he goes on to say here that the bondswoman's children cannot be heir with the free woman's children.
Uqhubela phambili athi apha abantwana bekhobokazana abanakuba indlalifa nabantwana bomfazi okhululekileyo.
Because they are of two different categories.
Ngokuba babe ngabendidi ezahlukeneyo ezimbini.
And that is true.
Kwaye inyaniso leyo.
The unbeliever cannot be heir with the believer.
Ongakholwayo akanakuba indlalifa ndawonye nokholwayo.
There's no way at all. That's where the trouble is today. You can't make a denominational chicken believe with an eagle.
Amen.
You just can't do it. That's where the trouble comes. You've got to believe every word of God. You're not heirs together, neither will you. Will you join with
it?
You cannot do it. You've got to be eagle or chicken. It could not be heir with Ishmael, the seed of the bondswoman, because of the
doubting.
Sarah doubted God's word that God was able to keep it.
Usara watandabuza ilizwi likaThixo ukuba uThixo enako ukuligcina.
Notice Abraham. You see what I'm building on for Sunday morning.
Kaphela uAbraham uyabona ukuba ndakhaphezwa ntona ukwenzela insasa yangecawe.
Abraham did not doubt it.
UAbraham akazange alithandabuze.
Sarah did doubt it.
Usara walithandabuza.
She was the one. It was not Adam that doubted. It was Eve that doubted.
Nguye wenza oko. Yayinge ngo Adam owathandabuzayo. Yayinge Eva owathandabuzayo.
So then we'll find out more about those as we pick it up Sunday morning.
Ngoke ngoko sizakufumanisa ukuthe chatha maluka noko njengokuba siya kukuchola ngensasa yangecawe.
Neither can the spiritual be the natural be heir with the spiritual.
Kana njalo akana kuthi omoya abe owenyama abe indlalifa ndawonye nomoya.
No more can Ishmael's children be heir with the Isaac's children.
Kanye njengokuba abantwana baka Ishmael bengena kubandlalifa ndawonye nabantwana baka Isaac.
And no more than the carnal can be heir with the spiritual.
Kwaye kanye njengokuba owenyama engena kuba indlalifa ndawonye nomoya.
Church natural, church spiritual.
Ibandla lokwenyama, ibandla lokomoya.
There is a church natural of these women here type.
And it's a
church spiritual
also.
So the natural church and the spiritual church cannot be heirs together.
There are
two different separate times, two different separate people, under two different separate covenants. That's why the rapture is different and will only be for the royal seed of Abraham. It cannot come by the natural carnal seed of the church. It'll have to be the royal seed of the Word of God through Abraham, the royal seed.
So
the rapture has to be first.
Because
remember, we which are alive and remain shall not hinder, prevent those which are asleep. For the trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first. We which are alive and remain shall be caught up with them together and meet the Lord in the air. Notice, and again it's written, and the rest of the dead live not for a thousand years. Therefore, they will not be heirs together, they will not be in the rapture together.
There's
absolutely a church natural, a church spiritual, a church carnal, a church spiritual.
There,
see, here is there is no judgment to the royal, spiritual, predestinated seed of Abraham. The
they
are predestinated to eternal life.
They
have accepted God's provided sacrifice. And that sacrifice which is Christ the Word. And there is therefore now no condemnation. St. John 5:24, if you want the
scripture.
There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus.
Romans 8:1.
Walk not after the flesh, but the Spirit in
Romans 5:24.
He that heareth my word, the word there is understandeth.
Lo ulivayo ilizwilam. If
any drunkard or anything else can hear it, walk away. But he that heareth my word, understands my word, and believeth on him that sent me hath everlasting life. And shall not come into the judgment, but pass from death unto life. He that this great mystery of the God made known, understand how the God was in Christ reconciling himself to the world. How that he and the Father were one. How did the great mysteries of the fulfilling of God taking and bringing himself manifested in the age of human beings and in the strain of human beings and in the company of human beings to make his word manifested in the day in the eastern rising of the sun, and to do the same thing as the sun sets in the west.
ngalomhla ekuphumeni kwelanga impuma uza kwenza loo nto inye injengokuba ilanga litshona entshona ukuzibonakalisa kwibandla lomtshakazi ilizwi libonakala lisiwe yabona kuyakwenzeka kanjalo lo uliqondayo oko kukuthi kukwazi oko kutyiliweyo kuye kwakhe lowo wandithumayo
has everlasting life and will not come into the judgment but pass from death unto life
unobomi ongunaphakade akasayi kuza emgwebeni udlule ekufeni wangena ebomini
the natural seed was only a carrier of the spiritual the seed
imbewu yasenyameni yayisisiphatho nje seyasemoyeni imbewu
like the stalk tassel and shuck
njengesiqu inquma nekhasi
we went through that before and another message
sake sangena kuloo nto ngaphambili komnye umyalezo
I'd like to preview it a little go back to it again just for a minute
kodwa ndingathanda ukuqoma kuyo kancinane kuyo okanye ndibuyele emva kuyo kwakhona okomzuzu nje
now here there is three stages of the seed shows us the true picture
ngoku apha kukho amanyathelo amathathu embewu asibonisa umfanekiso oyinene
The three stages of the natural seed in the earth.
Amanyathelo amathathu embewu yasenyameni emhlabeni.
Like a seed is planted, brings forth a stalk.
Njengokuba ityalwe imbewu ivelise isiqu.
Little blade shoots from it. Then the tassel.
Isithombo esincinane siphuma kuyo kulandele isiqu.
Then the pollen hangs on that, and then the shuck, and then the seed again.
Umungu undanda phezu kwaloo nto kuze ke kulandele ikhasi. Kuze kube kwimbewu kwakhona.
What's these stages of this perfect parable here?
Khangela kulamanyathelo alomzekeliso ogqibeleleyo ulapha.
And how it works out exactly in the type because God is the author of all nature.
Nendlela osebenza ngayo ngokukhanekileyo ngomzekelo kuba uThixo ungumenzi wendalo.
Therefore nature cannot fail no more than God can fail.
Ngoke indalo ayinakusilela njengoba uThixo engenakusilela.
Because he was the one who set the thing in its condition for us to look at and to see.
Ngokuba yena inguye lo wayibeka kwimeko yayo ukuze thina sikhangele kuyo sibone.
Notice Hagar the stalk.
Qaphela uHagare isiqu.
Which was the first beginning of the seed springing up.
Esa sesokuqala ekuqalekeni kwembewu ikhula.
Now it didn't look anything like the seed.
Ngoku yayingakhangeleki nangaluphina uhlobo injengembewu.
It was a stalk because she was a bondswoman.
Yayisisiqu ngokuba wayelikhobokazana.
Not in the promise at all. Nothing to do with the word.
Engekho kwidinga konke engenanto yakwenza nelizwi.
Just a transporter of the seed.
Esisithuthi nje sembewu.
Notice Sarah the tassel. It had the pollen.
Qaphela uSara inquma elalinomungu.
That Jewish nation raised from her.
Esa sizwe samaJuda sakhula sivela kuye.
From time out of Sarah brought Isaac to Isaac brought Jacob.
Sisuka siphuma kuSara sezisa kuIsake kwavela uYakobi.
Jacob brought the patriarchs into the patriarchs. Brought forth a nation.
UYakobo avelisa omaukhulu kwathi ngomaukhulu kwavela isizwe.
Mary the virgin faith produced the true spiritual seed word made flesh. See?
UMaria ukholo lwentombi engazani nandodwa lwavelisa eyenene imbewu yelizwi yomoya yenziwe inyama. Yabona?
The three women of this seed was carried to.
Abafazi abathathu eyathi le mbewu yathwalwa ngabo.
One of them was actually an adultery. Under polygamy.
Omnye wabo ineneni wayengumqeqezi ephansi komthatho oninzi.
The second was a free woman and the third one had no sex affair at all.
Owesibini wayengumfazi okhululekileyo. Owesithathu wayengazange abe nakwazana kwendoda nomfazi ngokupheleleyo.
But by faith she believed the word of God. Hagar, Sarah, Both Sarah and Hagar were sex.
Kodwa ngokholo wakholwa lizwi likaThixo uHagare, uSara, ubabini uSara noHagare babe ngokwazana kwendoda nomfazi.
But Mary was virgin by the power of the promised word of God. Right.
Kodwa uMaria wayeyintombi engazananga nandoda. Kwakungamandla elizwi ledinga likaThixo injalo loo nto.
The stalk Hagar, two wives, doubted the promise.
Isithombo uHagare, amakhosikazi amabini. Althandabuza idinga
but Watch what that brought forth. When Hagar, the second wife of Abraham, was just absolutely a concubine wife, but she brought forth a man. But what kind of a man was he? The Bible said he was a wild man. He lived by his bow, and no man would conquer him. He is untamable, unconvertible, ungenerated. He could not be tamed. He was a wild man. Because he was of the contrary to God's word. In anything is contrary, any preacher, any lay member, any church. That's contrary to God's word will bring forth a wild adulteress.
But the
worldly
Hollywood.
You cannot say with the unadulterated word because it's not even included in the promise.
No.
Sarah, the true wife of the promise, the being the apostle, brought forth a gentle man.
Usara, umfazi wenene wedinga, esisiqu, wazala inene lendoda.
In the returns brought forth a promised nation that served God.
Ngokubuyisela, wavelisa idinga kwisizwe esakhonza uThixo.
But Mary, by no sex at all.
Kodwa uMaria ngaphandle kozana kwendoda nomfazi konke.
But believe the promised word.
Kodwa wakholwa kwilizwi ledinga.
When she was a virgin, knowing no man. And the angel of the Lord met her, said, Hail Mary, blessed art thou amongst the women, for God is with thee.
Ingelosi yengosi yahlangana naye yathi, Vuya Maria, usikalolo wena phakathi kwabafazi, kuba uThixo unawe.
And she said, How will these things be?
Wazena wathi, siyakuthina kubakho izinto.
She said, The angel said, The Holy Ghost shall overshadow thee.
Yati, watcho ena, ingelos yati, umoyo ingwele uya kusibekela.
It had never been done in all the ages, but Mary believed God.
Ya inga zange enzo elondo kuso zonge izikawaze klasha koto umaria wakolwa kutiko.
She said, Behold the handmaid of the Lord.
Waze wati nanko mkonza zana wengosi.
She believed the word.
Wakolwa lilizwi.
How's she going to have it?
Kuyakutinu kumfumana.
She knew that Hagar had the baby by a sex desire with Abraham.
Waisazubala kare wabanosana ngenkanuko yukwasana kwentuta numfazi go Abraham.
And Sarah had the baby by sex desire with Abraham.
Waisazubala wabanosana ngenkanuko yukwasana kwentuta numfazi no Abraham.
Children of promise, the bondswoman and the free woman.
Abandona beti ngai kovokasana numfazo kulekleyo.
But here she's asked to believe that a contribution to the faith that was in Abraham. Who believes the impossible?
God wa apa ukalo kuba akholwe elo eli galelo kukholwa lo ku Abraham o akholwa izinto ezingena kwenzeka.
As long as God said it so, that makes it right.
Ogogo nje uThixo ethe injalo, oko kuyenza ibe inene.
She believed God. Never questioned.
Wakholwa kuThixo, engazange abuze.
She said, Behold the handmaid of the Lord.
Wati nango mkonzazana wengosi.
No matter how much criticism I have to bear from the world, be unto me a glory.
Akuna msenzi wakungakana na ukulekwa, eni meloku kutuala kufela ihlabathini. Makwenzeka kumgokali zulako.
Now come forth the genuine seed.
Nako kufela imbewu einene.
Sarah cannot do it because it was sex. That's right.
Usara wengena kuyenza londo.
And neither could Sarah, because it was
set.
Neither can the church under sectarianism. That takes a virgin belief in the word of God that made the promise to bring forth children.
Kuthabatha ukholo olunyulu kwelizwi likaThixo ukwenza idinga ukuze kuzalwe abantwana.
Sectarianism will never bring forth a new born church.
Okwenkqubo yemfundo akuzange kuvelise bandla lizelwe ngokutsha.
It cannot bring forth a substitutionary something.
Akunakuyenza loo nto kuya kuvelisa into ethile ebambeleyo.
He'll bring forth something that imitates it.
Kuyakuvelisa into ethile elinganisa lona.
Something that tries to be like it.
Into ethile ezama ukuba njengalo.
But a genuine, born again church of God believes the word of God in the face of anything.
Kodwa elenene ibandla lizelwe ngokutsha likaThixo liyakholwa kwilizwi likaThixo phambi kwayo nantoni na kungenamsebenzi nokuba yintoni na.
Because it's unadulterated.
Ngokuba lelinganxengwanga.
It's by the promise of God that these things come.
Kungedinga likaThixo ukuba ezi zinto zize.
Yes. Mary, the true one, said by the outset, said,
Maria oyinene wathi nge phandle kokuzana kwendoda nomfazi wathi,
be it unto me according to thy word. Behold thy handmaid.
Makwenzeke kum ngokwelizwi lakho nanko mkhonzazana wakho.
And she brought forth, what did she bring forth?
Waze wazala, wazala ntoni?
Not a wild man. Not a nation.
Hayi indoda engonyalala. Hayi isizwe.
But she brought forth the word.
Koko wazala ilizwi.
God himself. They manifested in the flesh. Amen.
Uthixo ngokwakhe ebonakaliswe esenyameni. Amen.
The true seed of God that manifested every promise that God made in the Bible.
Imbewu enyaniso kaThixo eyabonakalisa lonke idinga wathi walenza uThixo eBhayibhileni.
Without him, no man can live. Without him.
Ngaphandle kwakhe akukho mntu unokuphila. Ngaphandle kwakhe.
She was the true seed. She was beyond the. She was the shuck. That brought forth the grain.
Yena, why imbewu enyaniso? Why ngapha koku? Why likhasi elavelisa ukukhozo?
Now, the other two was carriers of life, only as a natural seed.
Ngoku, ezinye eziya zibini, iziphatho zobomi, zaziyimbewu nje okwenyama.
Mary, now remember, I said the other two, now Mary, don't make her God, as some people try to make her.
Umaria, ngoku kumbula, dithe ezinye eziya zibini, ngoku Maria musa kumenza uThixo njengoba abantu abathile bezama kumenza.
She was not a god. No sir.
Wayengengothixo, hayi mhlekazi.
She was only a carrier of the seed like the rest of them was.
Wayesisiphatho nje sembewu njengokuba abanye abo babenjalo.
But like faith in the word brings more to the real image.
Kodwa njengokholo kwilizwi luvelisa ukuthe chatha komfanekiselo oyinene.
Like as the corn matures or the wheat.
Njengokuba ukhozo lukhula okanye ingqoloa.
It comes forth the stalk. Then it comes forth the pollen.
Yaphuma isiqu ngoko ize inyuke umungu.
Then it comes forth a shuck.
Ize ivele ikhasi.
But when you think that shuck, if you don't watch, it'll look just exactly like the real wheat.
Kodwa xa ucinga elo khasi uba uthanga ukathe luyawukhangeleka ngokuchanekileyo kanye njengengqoloa enene.
But when it's opened up, the real wheat's on the inside. It's only a carrier again.
Kodwa la kwa livuliwe ingqolo yenene ingaphakathi lisisiphatho nje kwakhona.
So you see, Mary, not through sex but through faith.
Ngoko uyabona uMaria kungengakuhlangana kwandoda namfazi kodwa ngokholo.
Something exactly like it, Mary was not that seed.
Into efana nalo ngokuchanekileyo uMaria wayengeyiyolo mbewu.
Mary was a carrier of the seed.
UMaria wayesisiphatho sembewu.
He was the genuine faith seed.
Nguye oyeyinene imbewu yokholo.
Because the word of God is by faith that he gave to Abraham.
Ngokuba ilizwi likaThixo lungokokholo wathi walinikela kuAbraham.
Only faith can produce what God said he'd do. Faith in his word.
Kwaye lukholo kuphela unokuvelisa oko uThixo athe uyakwenza ukholo kwilizwi lakhe.
Notice how more like the real thing Mary was. But like the shuck.
Qaphela indlela wayefana ngokusondele ngayo kwinto eyinene uMaria wayenjalo. Kodwa enjengekhasi.
The shuck hugs the seed in itself and protects it and nurtures it.
Ikhasi liqulatha imbewu ngaphakathi kulo, liyikhusele, luze luyinakekele.
Until it's standing alone, mature.
Ide ibe nokuzimela yodwa, ikhulile.
So has this third church age of Pentecost.
Senze ngokunjalo esi sigaba sexesha sesithathu sebandla lobupentekoste.
Matured, holding the grain until it's time to open up the shuck.
Sikhulile sibambe olukhozo kude kufike ixesha lokuba ikhasi livule.
Mary, being the mother of Christ, just the incubator.
UMaria engumama kaKristu indawo nje yokufukamisela.
He was no blood of Mary, he was no blood of Jew, he was no blood of Gentile.
Yena wayengelo gazi likaMaria, wayengelo gazi lamJuda, wayengelo gazi lentlanga.
He was the blood of God.
Wayeligazi likaThixo.
God created this blood. It could not be sex.
UThixo walidala eligazi kwakungena kuba ngokwazana kwendoda nomfazi.
He wasn't Jew nor Gentile. The baby is not one speck of the mother's blood. The blood comes from the father. We know the hemoglobin's in the male like a chicken. It can lay an egg, a hen can. But if she hasn't been with the male bird, the rooster, it'll never hatch. It's unfertile, though it looks exactly like a real fertile egg. Every nature of it looks the same, but it hasn't got the life in it. That's the way with people who profess Christ. Many of them look like Christians, try to act like Christians. But you've got to have Christ on the inside of you, which is the Word made manifest. Or it'll never mature into a real Bible-believing Christian. It'll always be a denominational something. It cannot live because there's no life in it to live. An egg cannot hatch. It rots right in the nest if it hasn't been with a male bird. Just like members of a church. You can baby him and call him, make him deacons and everything else. But you have a nest full of rotten eggs unless they've mated with a mate. Right.
Kodwa ayakuthi uba nendlwana ezele ngamaqanda abolileyo ngaphandle kokuba babe bahlangene nomlingane. Njalo loo nto.
The shove, it nurtured it. That's right.
Isiphatho, ikhasi, luyinakekele. Injalo loo nto.
Then it, that is the seed itself, has to leave the shuck.
Ngoko yona yiyo imbewu ngokwayo emelwe ukushiya ikhasi.
Or the shuck has to leave the seed to get the seed in the presence of the sun so it can be ripened.
Kungenjalo ikhasi limelwe ukushiya imbewu ukuze imbewu ibe selangeni ukuze ibe nokuvuthwa.
All in type, you see.
Konke ungomzekelo siyabona.
See now how close she, the church of this last days, gets to look like the seed itself.
Yabona apha ngoku indlela elikufutshane ngayo ibandla lale mihla yokugqibela liyayo kukhangelekeni kanye njengembewu ngokwayo.
Look how this denomination of Pentecost that's raised up in the last days, and we'll explain it a little later on.
Khangela indlela elithe ngayo eli hlelo lenkonzo kamoya lithe lavela ngale mihla yokugqibela kwaye siya kuyicacisa kancinane emva koku. Yabona?
How did it come so close to looking just exactly like the seed?
Indlela abasondele ekukhangelekeni kanye ngokuchanekileyo njengembewu.
When a shuck comes forth out of a grain of wheat or a blade of wheat, after the pollen has fallen in there in a second stage and produced the third stage, which is the shuck. And how that if you are not a real close observer, you'll never be able to tell but what that's a real grain of wheat in there. When a first little grain comes forth, looks like a grain. But you sit down and open it up and you'll find out there's no grain there at all. It's only a shuck. A carrier of the grain.
Likoba kuphela isiphatho sokhozo.
Now the grain comes forth from that.
Ngokukhozo luvela kulonto.
But remember, there is no more after that shuck.
Kodwa khumbula akusekho nto emva kwelo khasi.
Remember, there was no more seed promised to a woman anywhere after Mary.
Khumbula kwangasekho mbewu iza ngomfazi ithenjisiweyo naphina emva kwaMaria.
And there's no more denominations promised after Pentecost. Why in
Gogo Second Baba Samashelos tend to swim for Pentecost?
It's a rapturing bride coming forth from there.
Look, Quilo, Nom Chagas, Oluzai, Oksuga Apo.
The seed, the word made manifest again. Notice, see how close it looks.
Imbeu, it is Ilbonagal Siwa Kona. Capella, we are one of my Kangalega son Legangana.
Matthew said, St. Matthew 24:24 said, that the two spirits in the last days.
Umateo wati, umateo ingwele. Sashwashwa vinanesini, fesamshwa vinanesini, wacho kuti. Lemi moyami bini, ngemesha ukebela.
The church spirit of the church people and the bride spirit of the bride people.
Ibandla lo moya, rebandla lo bandu. Nomchagazo moya, womchagazo bandu.
would be so close together to it would deceive the very elected if it was possible. That's how close.
Bayakusondelana kangangokuba kuyakulahlekisa nabanyulweyo ukuba bekunokwenzeka. Isondele kangangoko ke.
Look how it's come through the stall.
Khangela iphume kwisithombo sesiqu.
I notice we're going to type something here.
Ngokuqaphela siza kuzekelisa into ethile apha.
Luther, in the church age, of bringing forth the bride seed, was the same in spirit.
Uluther, kwisigaba sebandla, sokuzisa imbewu yomtshakazi, wayesekwa kumoya omnye.
Just one little grain of seed Luther stood out on.
Kanye njengokhozo olincinane lwembewu uLuther wema geqe.
That was justification by faith.
Olo ke yayilugwetyelo ngokholo.
He was the very type of Hagar, the stump.
Wayengumzekelo kaHagar kanye isiqu.
Notice, Wesley was type of Sarah, the Philadelphia in the stage of love.
Qaphela. Wesley wayengumzekelo kaSara amaPhiladelphia isigaba sexesha lothando.
That brought forth the tassel that
esathi savelisa inquma sona.
And Wesley's age is more missionaries than any other age we've had.
Isigaba sexesha sikaWesley kwakho abasekumabandla abaninzi kunazo nasiphina esinye isigaba sakhe sanaso.
The great missionary age of John Wesley's time.
Isigaba esikhulu sabasekumabandla sexesha likaJohn Wesley.
But Pentecost represented Mary.
Kodwa esakwamoya simele uMaria.
Mary, the last stage of it.
UMaria isigaba sexesha sokugqibela salo.
Now, she was not the seed.
Ngoku wayengeyiyo imbewu.
Yet the life of the seed was in her.
Nakubeni ubomi bembewu babungaphakathi kuye.
But it hadn't matured yet.
Kodwa yayingekakhuli.
I feel very religious.
Ndiziva ndikholwe kakhulu.
Matured yet. It was there. But it wasn't
matured.
So is it with our Pentecostal age that we're living in. There's got to come forth a word of God that's inner, undenominational, outside of the rims of that denomination.
Kumele kuba kuvele ilizwi likaThixo elikuso. Lingabi namhlelo ngapha kwemilinganiselo yobuhlelo.
Luther went to Huss with his first word.
ULuther wayakungena emqoqweni nelizwi lakhe lokuqala.
The just shall live by faith.
Ilungisa liyakuphila ngokholo.
Wesley had two words.
Wesley wayenamagama amabini.
Sanctification, second definite work of grace.
Ungcwaliso umsebenzi oqinisekileyo wesibini wobabalo.
Pentecost had the third word, the restoration of the gift.
Inkonzo kamoya yaba nelizwi lesithathu, ukubuyiselwa kwezipho.
But the entire seed has to come forth.
Kodwa imbewu iphela imelwe kukuvela.
See how they denominated on one word and another word and another word?
Yabona indlela abantu benza ngayo ubuhlelo phezu kwelizwi elinye kunye nelizwi elinye kunye nelinye ilizwi.
But there's got to be something that cannot be denominated.
Kodwa kumele kuba kubekho into ethile engena kwenziwa hlelo.
It's the entirety of the life that's in us has to reduce itself again.
Kukuphela bubomi obungaphakathi apho kumelwe kukuzivelisa kwakhona kumtshakazi.
There cannot be any more church ages after this.
Akuthena kubakho zigaba zaxesha zezinye zebandla emva kwezi.
We're at the end, brothers and sisters.
Sisekupheleni bazalwana nodade.
We're here, we've arrived.
Silapha, sifikile.
Thanks be to God. Amen.
Makubulelwe kuThixo. Amen.
Now, we see these things are just as true as they can be.
Ngoku siyazibona izinto ziyinyaniso nje kanye njengoba zinokuba njalo.
Still, we notice then if her being the tassel or Wesley being the tassel.
Nangoko siyaqaphela ngoko ukuba yena elinquma okanye Wesley elinquma.
Pentecost then being the shuck.
Inkonzo kamoya ilikhasi.
Which is the next stage of the coming forth of the grain.
Ndoleyo isisigaba sexesha elilandelayo sokuza kokhozo.
But brother, sister, the stalk is not the grain.
Kodwa mzalwana dade isiqu asilulo ukhozo.
Neither is the tassel the grain.
Kananjalo ninquma alilo khozo.
Neither is the shuck the grain.
Nekasi lingalilo ukhozo.
So each time it matures, it looks more like the grain.
Nakubeni xesha ngalinye likhula, liyalikhangeleka ngokokhozo.
The stalk don't look like the grain.
Isiqu asikhangeleki ngokokhozo.
Then what comes forth the tassel, a little bulb?
Ngoko kuvela ntoni inquma, umdumba omncinane.
It looks more like the grain than the blade does.
Likhangele ngokusondeleyo kukhozo kunokuba yi kunokuba isithombo sinjalo.
What comes forth next? The shuck.
Yintone vela ngokulandelayo likhasi.
It holds the grain, it nurtures the grain.
Libamba ukhozo, linakekela ukhozo.
Now look back here at the promise God made to Abraham.
Ngokukhangela apha emva kwidinga likaThixo awalenzela uAbraham.
A vast seed speaking spiritually. Any of us know that?
Lembe uyakho etheta ngokomoya nabana kuthi uyayazi lonto.
He's speaking of Christ, not Isaac.
Why theta ngoKristu, hayi uIsake.
Through his faith seed.
Ngembe uyakhe yokholo.
Notice, the first was by a bondswoman.
Qaphela eyokuqala yayingekhobokazana.
Didn't look anything like the promise.
Yayingakhakeleki ngokwedinga.
God don't have to take back his word for nobody.
Uthi kwamelanga kulijika ilizwi lakhe ngenxa yakhe nawuphina umntu.
God said how it would come and that's where it'll come.
Uthixo wathi iyafika ngalondlela kwaye indlela eyafika ngayo.
But Sarah, being a representative of the church, type of the church.
Kodwa uSarah engomele ibandla umzekelo webandla.
She found out there that she said, well, I believe this is a little too phenomenal.
Lona yena wafumanisa apho ukuba wathi kulungile ndiyakholwa ukuba oku kungamangaliso kakhulu.
I just can't even believe in that. So you go get Hagar.
And now go nje ukholwa kulonto ngoko hamba uthabathe kwaGare.
And you take her for a wife.
Uze umenze inkosikazi.
See how that stop didn't look like the promise at all.
Yabona apho eso siku sasingakhangeleki ngokwedinga konke.
But when Sarah came for it.
Kodwa xa uSarah wathi wavela.
Now, that looked pretty good.
Ngoku lonto yakhangeleka iyelunge kakhulu.
It looks a whole lot more like the promise there.
Ikhangeleka ngokupheleleyo ngokwedinga apho. Kodwa nangoko yayingelo dinga lililo.
Because Israel and Isaac failed and denied the genuine seed when it came out.
Right.
Hallelujah.
Ngokuba uIsrayeli kuIsake wasilela wayikhanyela imbewu eyiyo ekufikeni kwayo. Hallelujah.
Don't get excited. Don't run. That won't hurt you.
Ningothuki ningabaleki okwakusayi kunenzakalisa.
Denied the seed. Crucified him and hung him on a cross.
Wayikhanyela imbewu wayibethelela kwamxhoma emnqamlezweni.
Just like Paul said here.
Kanye njengoba uPaulos ethe apha.
Did not the seed of the free woman or the bondswoman persecute the seed of the free woman?
Ayitanga imbewu yokhulekileyo kanye ikhobokazana lichuchise imbewu yokhulekileyo.
And so does the seed of the denomination persecute the genuine grain.
Kwaye yenza njalo imbewu yehlelo ukutshutshisa ukhozo olululo.
It's always got to be that way.
Kwahlala kufikelela ekube njalo.
They're not the heirs together, they're not associated together.
Abasayi kuba zindlalifa ndawonye, abanxulumenanga ndawonye.
They're absolutely two different promises, two different times, two different people, all together.
Bangamadinga amabini awahlukeneyo ngokupheleleyo, ngamaxesha amabini ahlukeneyo, ngabantu ababini abahlukeneyo ngokupheleleyo.
One's a bride and the other's a church.
Omnye ngumtshakazi aze omnye abele ibandla.
No. Comparison it all with him.
Akukho ukuthelekiseka konke kubo.
But still, they are not the seed that's promised to come.
Kodwa nangoko abayiyo imbewu ebekwe ngedinga kuba iyakuza.
Neither was Sarah, neither was Hagar.
Wayengeyo no Sarah, engeyo, kwaye wayengeyo no Hagar.
Neither Sarah was, or neither Mary was the seed.
Engeyo no Sarah, kungenjalo no Maria, wayengeyo imbewu.
Mary was not the seed.
O Maria, wayengeyo imbewu.
She was a carrier of the seed.
Why is this part of the embryo?
But she had nurtured, brought forth out of her womb.
Kodwa wayekhathalele nje, wayizisa iphuma esalweni sakhe.
Just like the sheep brought from its womb the real seed.
Kanye njengekhasi wazisa ngokuphuma kwisalo sakhe imbewu yenene.
But the sheep is not the seed.
Kodwa ikhasi aliyo imbewu.
It only is closer to the seed.
Lithi nje libusondela kwimbewu.
It's hugged up around the seed.
Liqulethe lajikeleza imbewu.
Way back in the stalk, the life is scattered all through the stalk.
Emva phaya esikwini ubomi babuthesa kuso sonke isiqu.
And when it comes to the pollen, it's gathered down closer.
Kwaze kwathi kwakufika kumungu, bahlangana ezantsi busondela.
But when it comes to the shuck, it's right down there like the seed. It forms almost like the seed.
Kodwa bathi bakufika kwikhasi kulapho ezantsi kanye ngokwembewu. Buze bumbeke phansi ngokwembewu.
Jesus told us what would be in the last days.
Uyesu wasixelela ukuba kuya kwenzeka ntona ngomhla wokugqibela.
Be so close to see the very elected if possible.
Liyakusondela kangangokuba lilahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka.
But then the seed comes forth from there.
Kodwa imbewu ivela kuloo nto.
And the shuck, the life leaves the shuck.
Kwaye ikhasi ubomi buyalishiya ikhasi.
And the shuck is a carrier. And that's just exactly what our denomination has been, a carrier.
Kube ikhasi lisisiphatho kwaye ilonto ngokuchanekileyo amahlelo ethu ebeyiyo isiphatho.
Luther, Wesley,
Pentecostals, and now it's time for the seed to come forth.
Uluta Wesley eza kwa moya kengo kulixesha lembe ukuba ivele.
Notice, just she was not the seed. Mary was not.
Kapela nje yena waengeyo mbeu uMaria waengeyo.
Just a shuck, tossle and stalk, carriers of part of the word.
Likasi nje inquma nesiqu esiphethe inxenye yelizwi.
Not all the word.
Ingelo lizwi lilonke.
Luther had justification. Wesley had sanctification.
Uluther wayenogwetyelo. Wesley wayenongcwaliso.
Pentecostals had the restoration of the gift.
Eza kwamoya zazinokubuyiselwa kwezipho.
But when the word came, now they could produce that, the justification will save a man.
Kodwa kwathi xa ilizwi lifika, ngokuba benako uyivelisa loo nto, kuba ungcwaliso luya kumsindisa umntu.
You believe that? Sure.
Niyakholwa loo nto ngokuqinisekileyo.
Is the carrier of the word, the same as I believe the stalk is part of the wheat.
Lalisa isiphatho selizwi into enye kunokuba ndikholwa ukuba isiqu siyinxalenye yengqolowa.
Sure it is. But it's the carrier, it ain't the life.
Ngokuqinisekileyo siyiyo kodwa sisiphatho asibuwo ubomi.
Then long comes sanctification. How many believes in sanctification?
Ngoko kwafika ungcwaliso bangapha bakholwa kungcwaliso.
If you read the Bible, you have to. Sure.
Niyakholwa iBhayibhile nimele ukwenza njalo ngokuqinisekileyo.
So still, that's a little more like that. Two more words.
Ukanti asiyiyo leyo ifana ngokuthe chatha ngamazwi amabini alandelayo.
But then come the Pentecost, the restoration of the gifts.
Kodwa ngoko kwafika eyokomoya ukubuyiselwa kwezipho.
Speaking in tongues, he calls the initial evidence of the Holy Ghost. Speaking in tongues.
Ukuthetha ngelwimi bakubiza oko nje ngobona bungqina bukamoya oyingcwele ukuthetha ngelwimi.
Now they call that the initial evidence which brought forth the what? The shuck.
Apho bakubiza ngokuba babona bungqina obathi bavelisa intoni? Ikhasi.
But they denominated.
Kodwa bathi bazenza ihlelo.
But when you come to say I, my father, are one and these other things, then the shuck pulls away from it.
Kodwa wakufika ekuthini mna noba wam sibanye nazo zonke ezinye ezizinto ngoko ikhasi labuya umva kuyo.
But the real genuine bride church.
Kodwa ile nene ibandla elingumthakazi.
Will bring forth the entire word of God in its fullness and
liyakuvelisa ilizwi likathixo lilonke kwinzaliseko yalo kwimfihlelo.
For he's the same yesterday, today, and forever.
Kuba isewa nguye izolo namhlanje nangona phakade.
Notice, in the wombs of Mary was the seed.
Qaphela kwizizalo zikamariya kwakukho imbewu.
But when the seed was delivered,
kodwa kwathi xa imbewu yazalwayo,
it said, I come to do the will of him that sent me.
Yathi ndizele ukwenza ukuthanda kwalowo wandithumayo.
I and my father are one. If I do not his works, believe me not.
Mna noba wam sibanye kuba ndiyenza imisebenzi yakhe musanukukholwa ndim.
There was the seed.
Yayiyo leyo imbewu.
Which one of you can condemn me of unbelief?
Kubani kuno nokundigweba ngokungakholwa.
But the Bible promised I do, I done it.
Okay, iBhayibhile yathembisa ukuba ndiyakwenza, ndikwenzile.
God has verified that through me, he said.
UThixo ukungcinisisile ngam, watsho.
Who can tell me now, see, but the seed in Mary, the shuck.
Kubani ono ndixelela ngoku yabona kodwa imbewu ekumaria ikhasi.
It was close to being that, but it wasn't.
Yayisondele ekubeni yiloo nto kodwa yayingeyiyo.
It was still in the womb.
Yayisesesizalweni.
Notice that in the Pentecostal age, through the Lutheran age, through the Western age.
Qaphela kwaye kwisigaba sexesha kwamoya kuphuma kwisigaba sexesha sikaLuther kuphuma kwisigaba sexesha sobuwesile.
It's been the same thing to this Pentecostal age.
Kuhleli kwinto enye ukuphumela kwesi sigaba sexesha sakwamoya.
But at the opening of the seventh seal, Revelation 10.
Ngoku qaphela kodwa ekuvulweni kwamatywini asixhenxe izityhilelo sahluko seshumi.
The full word is to be born in the manifestation again.
Ilizwi elizeleyo liyakuzalelwa ekubonakalalisweni kwakhona.
And vindicated by the Spirit of God.
Lingqinelwe ngomoya kaThixo.
In the full strength as it was when he was here on earth.
Ekuzalisekeni kwamandla njengokuba lalinjalo ngethuba wayelapha emhlabeni.
Manifested in the same way, doing the same thing that it did when it was here on earth. Amen.
Libonakaliswe ngendlela enye lisenza kwa ezo zinto lazenzayo xa lalapha emhlabeni. Amen.
Hebrews 13:8 said Jesus Christ is the same yesterday and forever.
Amaibharishumane sithathu isibhozo athe uYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
And St. Luke 17:30 Jesus said in the last days as it was in the days of Sodom.
Kuluka ungcwele ishumane sixhenxe ivese kwashumane sithathu uYesu wathi ngemihla yokugqibela njengoba kwakunjalo ngemihla yeSodom.
When the Son of Man will be revealed in himself again, it'll be the same thing.
Xa unyana womntu ayakube ezityhila kwakhona kuya kuba into enye.
The world's in a solemn condition and the churches went into Sodom with it. Like Lot and his wife.
Ihlabathi likwimoya eSodom wayibanda leyongena eSodom nalo njengolote nenkosikazi yakhe.
I say that there is an elected church somewhere in this world that's proud and set aside from those things.
Kwaye ndiyatsho ukuthi kukho ibandla elinyuliweyo kwindawo ethile kwesi hlabathi elitsala ngaphandle lize lime kuqala kwezo zinto.
And the manifestation of God is attracting attention.
Kwaye kubonakala liza kukaThixo kutsale umdla walo.
We're at the last day.
Sikwimihla yokugqibela.
The shuck has given forth its strength into the seed. It's 109.
Ikhasi linikezele ngamandla alo kwimbewu iphumile.
It was a good shot, but it served his time.
Ibili khasi elilungileyo kodwa liphelelwe lixesha lalo.
It is the word bride or the word groom.
Yabona ngumtshakazi lizwi womyeni lizwi.
The natural seed of Abraham, Isaac, and Jacob, and or natural seed rather of Ishmael, natural seed of Isaac, and so forth.
Imbewu yenyama kaAbraham, kaIsaac, noYakobi, no okanye imbewu yenyama xebe kaIshmael. Imbewu yemveliso kaIsaac njalo njalo.
Had to go into the ground in order to bring out this other, bring out Jesus.
Kwafanele kwaye kungena emhlabeni ukuze ibe nokuvelisa enyele ivelise uYesu.
It so has all these others.
Kwaye zenze njalo nezinye ezi.
The seed has to dry. The chaff has to dry, and the pollen has to dry, and everything dies so the seed can produce itself.
Imbewu zimelwe kukoma, ndithetha amakhasi amelwe kukoma, nomungu wembewu umelwe kukoma, nayo yonke enye into yafa, ukuze imbewu ibe nokuzivelisa.
That's where it's been in every age.
Nantso indlela ebekuyiyo kwisigaba ngasinye sexesha.
Denominations has been the carriers of part of it.
Amahlelo ebeziziphatho zenxalenye yalo.
Or that is the word, for it has been hid from the wise reformers.
Inxenye elilizwi. Kuba ibifihliwe kubahlaziyi abalumkileyo.
Or sealed away from them until the age of the eagles appeared.
Okanye itywinwe yafihlwa kubo sade isigaba sexesha samakhosi savela.
The Bible said so. Yes, sir.
Ibhayibhile yatsho ewe mhlekazi.
Because we're promised that in Malachi 4. Exactly we are.
Kuba sithenjiswe loo nto kumalaki isine ngokuchanekileyo sithenjisiwe.
He's hid it from the eyes of the wise and prudent.
Ulifihlile kumehlo ezilumkhono engqondi.
As we just went through the book of the Revelation,
njengokuba sandula ukuphuma kwincwadi yezitshilelo,
we find out that all three of those messengers of those beasts that went forth, each one suited Luther just right.
Sifumanisa ukuba ngazinye zozithathu ezo zithunywa zezo zilo zavelayo ezinye zisalingana ukuba nguLuther kanye nje.
Each one suited the other just right.
Ezinye sahlala kwenye kanye njengokulungileyo.
Which is the oxen, the different animals of the Bible.
Esiyinkomo nezilwanyana ezahlukileyo zeBhayibhile.
They went forth to justification, sanctification, even into the Pentecostals.
Saphuma kugwetyelwa kungcwaliso nokuya kungena kweza kwamoya.
But the fourth was an eagle.
Kodwa esesine yayilukhozi.
That's right. And through that age, God raised it up.
Injalo loo nto ukuphumela kweso sigaba sexesha uThixo waluvelisa.
So it has to come through that age to be correct. Yes, sir.
Ngoko imele ukuthi iphume kweso sigaba sexesha ukuze ibe inene. Ewe mhlekazi.
The eagle promise being fulfilled of Malachi 4.
Idinga lokhozi lizaliseka lika Malachi 4.
Jesus was not of Mary.
UYesu wayengengoka Maria.
But came through Mary. Like the life through the shop.
Kodwa weza ngoMaria njengobomi buphuma kwikhasi.
Now many of you fine Catholic brothers here, sisters tonight, maybe think that Mary was mother of God, as you say she was.
Ngoku abaninzi beni bazalwana bamakatolika balungileyo apha okanye bodade ngokuhlwa nje basenokuba bacinga ukumaria wayengunina kaThixo njengokuba nisithi wayenguye.
How could she be the mother of God and God had no beginning? No end.
Wayengathini uba ngunina kaThixo abe uThixo engenasiqalo nasiphelo yabona.
Who was the father of God then if she was the mother?
Yayingubani uyise kaThixo ngoko ukuba yena wayengunina yabona.
He was her creator and she was not his creator.
Wayengumdali wakhe kwaye yena umfazi wayengengomdali wakhe.
He created himself in the womb of Mary.
Nguye owadalayo ngokwakhe esizalweni sikaMaria.
Not her own creation.
Hayi indalo eyomfazi.
It was he created himself.
Yayinguye owadalayo ngokwakhe.
He was not of her, but she was of him. Right.
Wayengengowakhe, kodwa umfazi wayengowakhe injalo lonto.
The Bible teaches us that all things were made by him.
IBhayibhile iyasifundisa ukuba zonke izinto zenziwa nguye.
And not nothing was made but what was made by him.
Yabona, kwaye akukho nto yenziwayo engenziwanga nguye.
So how did he have a mother? When he was God himself.
Ngoko kwakunokuthini ukuba yena wayenokuthini ukuba abe nonina ngeli thuba wayenguthixo ngokwakhe.
Now we see here the true revelation of the true type.
Ngoku sibona apha isityhilelo senyaniso somzekelo wenyaniso.
There's three women carriers of the natural seed until the matured into Jesus.
Bathathu abafazi abaziziphatho zembewu ngokwenyama yathi yakhulela kuYesu.
Now, Ishmael could not be because he was born really in what we think today out of wedlock.
Wayenokuba kukho njani kuIshmael ngokuba wazalwa ngenene kwinto esinokuyicinga namhlanje ngaphandle kweqhina lomtshato.
Because he was a bondswoman's son.
Ngokuba wayengunyana wekhobokazana.
Then come a little more like him, like Jesus, which come out Isaac.
Ngoko wayefana naye ngokuthe chatha, efana noYesu oweza ngoIsake.
But it still wasn't because it was born to the sex between Sarah and Abraham.
Kodwa nangoko yayingenguye ngokuba wayezelwe ngokuhlangana kwendoda nomfazi phakathi koSarah noAbraham.
But then along came Mary by the virgin birth produced Jesus Christ. Right.
Kodwa ngoko emva koko kweza uMaria ngozalo lwentombi eseyintombi wavelisa uYesu Kristu injalo lonto.
God the Word made flesh.
UThixo ulizwi enziwe inyama.
Now look, there were three women.
Ngokukhangela kwakho abafazi abathathu.
There's three women type here, churches, the women always types churches.
Kwakho abafazi abathathu abazekeliswe apha amabandla. Abafazi bahlala njalo bezekelisa amabandla.
Means three denominational ages, carriers.
Bathetha izigaba zexesha ezithathu zobuhlelo, iziphatho.
Which also must die and dry up just like the shuck and so forth does to give room for the seed.
Zona zimelwe kukuthi kananjalo zife zome. Kanye njengoba ikhazi nokunjalo kusenza ukunika ithuba imbewu.
The seed cannot get ripe, brother, until the shuck, stalk, and leaves are all dry. Right.
Imbewu ayinakulunga, ayinakuvuthwa gxebe, lide ikhazi siqu namagqabi zibe zonke zomile, injalo loo nto.
It saps every bit of the life in them out.
Imfimfitha yonke intwana yobomi ekuzo iphume. Amen.
All it was is that plus. Cannot do it.
Yonke into ezaziyo iyo ngokudityanisiweyo azinakwenza nto.
Now, it's seed time or bride time. The shucks are dead. The shucks are dried up.
Ngoku lixesha lembewu okanye ixesha lomtshakazi. Amakhasi afile, amakhasi omile.
The virgin word time.
Lixesha lelizwi lentombi engazananga nandoda.
Not touch, it's a virgin, remember. A virgin word time.
Engachukunyiswanga, yintombi engazananga nandoda. Khumbula, lixesha lelizwi lentombi engazananga nandoda.
If you put it in the hands of a denomination, it sure won't be virgin.
Uba ungalibeka ezandleni zehlelo ngokuqinisekileyo alinakuba yintombi engazananga nandoda.
It'll be manhandled the time you get to it.
Liyakuba libanjwe ngabantu ngexesha ufika kulo.
But God's church is not touched by denomination.
Amen.
Hallelujah.
Kodwa ibandla likaThixo lichukunyiswanga hlelo. Hallelujah.
It's the virgin born, word of God made manifest. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hallelujah.
Lilizwi likaThixo lizelwe ngentombi eseyintombi libonakala lisiwe. UYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade. Hallelujah.
Oh. How wonderful. I love it. I believe it.
Kunjani? Kunjani kumangalisa? Ngiyalithanda. Ngiyakholwa lilo.
I know that it's the truth.
Yazi kuba linyaniso.
It'll not be touched. There'll be no denominational manhandling in the virgin birth of the bride.
Amen.
No, sir.
Alisayi kuchukunyiswa. Akusayi kubakho kuphathwa kwabuhlelo ekuzalweni kwentombi eseyintombi yomtshakazi. Hayi mhlekazi.
She's commanded by God to come out of such.
Yena. Yena uyalwe nguThixo kuba aphume kwinto enjalo.
That's not their unclean things. Become vultures.
Ningazichukumisi izinto zabo ezingcolileyo nibe ngamaxhalanga.
Just reminds me as I was coming from Phoenix the other day, coming to Tucson from the meeting.
Oko kundikhumbuza nje njengoba bendiphuma ePhoenix ngenye imini, ndisa eTucson ndivela enkonzweni.
The Spirit of God called my attention to something that wife and I were going along talking.
Umoya kaThixo watsalela umdla wami kwinto ethile njengokuba inkosikazi nye nam sasihamba sincokola.
Children were sleeping in the back of the car, getting late.
Abantwana ke babelele ngemva emotweni kusihlwa.
Called my attention to a hawk.
Watsalela umdla wami kukhetha.
And I watched that hawk a little bit and studied him.
Dazenda tonga ukhetha kancinane ndamfundisisa.
He's the very type of the church today.
Uluhlobo kanye lwebandla namhlanje.
Now the hawk, as we all know, has lost his identification of his original creation.
Ngoku ukhetha njengoba sisazi sonke ulahlekelwe ukuzazi kwendalo yakhe yakuqala.
That's exactly right.
Injalo kanye lonto.
Once he was similar to an eagle, his greater brother, a hawk was.
Ngaxesha lithile wayefana nokhozi.
But now he doesn't fly in the skies no more to hunt his heavenly manna.
Kodwa ngoku akaphaphi esibhakabhakeni kwakhona ukuya kuzingela imana yasezulwini.
But he has gotten soft.
Kodwa uye wathamba.
He don't fly in the skies anymore. He hops on the ground like a vulture.
Akasaphaphi emazulwini kwakhona uxhumaxhuma emhlabeni ngokwexhalanga.
Sets up on a telephone post.
Ahlale phezu kwesibonda semfonomfono.
Hops along hunting for dead rabbits.
Axhumaxhume nje ezingela imivundla efileyo.
The hawk wasn't made to do that.
Ukhetha wayengenzelwanga kwenza loo nto.
No, he was made to be similar to an eagle.
Hayi, wayenzelwe ukufana nokhozi.
And that's just like the church. It was made similar to the eagle.
Ngoku oko kufana nje nebandla, lenziwe lafana nokhozi.
It should take the place in the heavenlies. But instead of that, it's got soft.
Limelwe kukuba semazulwini kodwa endaweni yaloo nto lisuke lathamba.
They don't fly into the unknown no more into the blue.
Alibhabhi liyekungena kongaziwayo kwakhona kwesiluhlaza.
No, sir. It's depending on its modern ways of adoption, of education and theology in some man-made denomination.
Hayi mhlekazi, lixhomeke kwindlela zalo zangoku zokubanga zemfundo yezakwalizwi kwihlelo lithile lenziwe ngumntu.
Looking for a bunch of dead rabbits, half rotten, that something else.
Likhangela iqela lemivundla efundileyo into ethile lalinayo njalo lonto.
Hallelujah.
Lixhumaxhuma lijikeleza esithubeni ngoku yabona njalo lonto.
Amen. Aha. See, that's what tells. The eagle hasn't changed a bit. He stays the eagle.
Ukhetha yabona nanso into exelayo. Ukhozi alukaguquki nakancinane luhlala lulukhozi.
He doesn't soar into the sky as a hawk does anymore to catch his fresh manna up there.
Akaphaphi angena enzulu emazulwini ukhetha akenza njalo kwakhona ukuya kubamba imana esentsha apho phezulu.
But he depends on what he can find already dead.
Koko uxhomekeke kuloo nto anokuyifumana sele ifile.
A hawk don't have to stay supposed to get out of the ground, but watch an old hawk today.
Ukhetha akayazi indlela yokwenza bathi umele ukuba ehle eze emhlabeni kodwa khangela ukhetha omdala namhlanje.
Go down along the road, you see the telephone wire standing full of hawks.
Yihla njengendlela uyakubona iingcingo zemfonomfono zizele ngokhetha.
See if you can find something's killed. Some rotten something.
Yabona ukuba unokufumana into ethile ebuleweyo, into ethile ebolileyo.
He's got so he has got wings enough to fly. He's the first thing you know, you'll be on the ground altogether. Grounded because he's got soft.
Unako ngokuthi abe nempiko ezilingene ukubhabha. Yena, into yokuqala uyazi, uyaba phezu komhlaba ngokupheleleyo, abetheleleke ngokuba usuke wathamba.
He don't use his strength the more that God gave him.
Akawasebenzisa amandla akhe kwakhona, awamnika wona uThixo.
His special identification was to sail into the skies and watch down from below.
Indawo eyiyo amele ukuba kuyo, yayikukundanda emazulwini akhangele ezantsi esuka emazantsi.
But now he gets down below and can't even look up.
Kodwa ngoku yehla besezantsi angakwazi nokukhangela phezulu.
He's got his mind on dead rabbits to find out what he can find on the road. Some skunk possum or something somebody's run over.
Ingqondo yakhe uyibeka imivundla ifileyo ukufumanisa uba angafumana nantoni na endleleni iqaqa elithile opossum isilwanyana semelika esiquthwa umntwana waso kwisingcwabo okanye into ethile etshayiswe ngumntu othile.
He's not an eagle, but he's something like it.
Akalokhozi kodwa uyinto ethile efana nalo.
Just like the church, depending on its food for education and so forth.
Kanye njengoba ibandla lixhomekeke ngokudla kwalo kwimfundo nezinto ezinjalo.
A dead diet that died years ago through Lutheran Wesleyan the Pentecostals and gone.
Ukudla okufileyo kwafa kwiminyaka eyadlulayo ngoLuther noWesley lazilambela phambili lakudla.
He's looking back for some man-made creed instead of flying up into the heavenlies of the Word, where all things are possible to them that believe.
Likhangele emva lijonge imfundiso ethile eyenziwe ngumntu endaweni yokubhabha liye phezulu emazulwini lifumane ilizwi apho zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo.
Took up the habits of the buzzard.
Lithabathe imikhwa yezangqa.
And dead things was left for the vultures, the world.
Ezo zinto zifileyo zashiyelwa amaxhalanga ihlabathi.
Educations and so forth like that was left for the world, not for the church.
Imfundo nezinto ezinjalo zashiyelwa ihlabathi, hayi ibandla.
He's so soft, he ain't rugged no more. He can't get up into the rugged heavenly where all things are possible to them that believe.
Lenziwe ngoko uzelinga alisekho gadalala ngoku alinafuyela phezulu kumazulu agadalala apho zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo.
He sits back and says, well, Dr. So-and-so said certain.
Lihlala emva lithi ke ugqirha uzibanibane wathetha ukuthile.
My denomination don't believe it that way.
Ihlelo lam alikholelwa kulo ngaloo ndlela.
Oh, you perverted hawk.
Oh, khetha ndini ogqwethiweyo.
Pray just break out upon the promises of God.
Uyoyika ukuphumela phezu kwamadinga kaThixo.
You say, well, the days of miracles is past. You're soft.
Uthi ke iintsuku zemangaliso zidlule uthambile.
You're scared to take the wings of fire. I have become too soft for a prayer meeting.
Uyoyika ukuthabatha impiko zakho ubhabhe uwele ngaphesheya kwaye uthe wangothambe kakhulu ukuba uye nokuya kwinkonzo yomthandazo.
Have you come to a place that you're scared to stay over 10 minutes at the altar?
Ngaba ufikelele kwindawo apho yika khona ukuhlala imizuzu elishumi esiguqweni.
Amen. Hop along like a vulture, eating dead or carrion on the ground.
Amen.
Yes, sir.
Uqhumaqhuma ujikeleza ngokwesanxa, usidla inyama eboleyo efileyo emhlabeni, emhlekazi.
He's too soft to take the rugged beyond anymore.
Uthambe kakhulu ukuba ngamelana namangapheshe yakugadalala kwakhona.
Hops like a vulture and eats vulture's food. But it is. Thanks.
Uqhumaqhuma ngokwexhalanga, adle ukudla kwamaxhalanga. Nansi into okuyiyo. Njalo loo nto.
Until he begins to look like a vulture.
Ngoku de aqalise ukukhangeleka njengexhalanga.
He acts like a vulture.
Wenza njengexhalanga.
He ain't no more a hawk than nothing.
Akasengokhetha kunokuba enokuba yiyo nantoni na.
More like a vulture than he is a hawk.
Ufana ngokuthe chatha nexhalanga kunokhetha.
A hawk's supposed to say it. Not sit on a telephone pole and watch for a dead rabbit.
Ukhetha umele ukuba uyandiza. Hayi ahlale phezu kwesibonda semfonofono akhangele umvundla ofileyo.
Then get out, pop up and down the road like a vulture.
All right.
Azi athi axhuma anyuke esihla ngendlela ngokwexhalanga.
That's just about the way the church has today.
Loo nto ibufana nendlela ibandla eliyo namhlanje.
What's the use of going up there sailing around when I get rabbits here?
Kunceda ntoni ukunyuka ndiye phaya phezulu ndindande ndijikeleze xa ndinokufumana imivundla apha?
But they're dead! They're rotten! They're contaminated!
Kodwa ifile, ibolile, ingcolisekile.
One time they were good.
Ngaxesha lithile yayilungile.
So was the doctrine of the Lutheran, Wesleyan, and the Pentecostals.
Yayinjalo nemfundiso yobuLutheri buwisile nabakwamoya.
Why you eat like a vulture?
Kutheni usidla njengexhalanga nje?
There was new manna fell every night out of the heavenlies for the children of Israel as they journeyed.
Kwakukho imana entsha eyayisiwa busuku ngabunye iphuma ezulwini kusenzela abantwana bakaIsrayeli luhambeni lwabo.
Anything left over was contaminated.
Nantona yashiyekile yayingcolisekile.
We used to say the country got wiggle tails in it.
Sasidla ngokuthi apha elizweni inonojubalala.
Too many them wiggle tails in our experiences today.
Baninzi abo nojubalala kumava ethu namhlanje.
Our religion is depending on what somebody else says, what somebody else says, and the promises for some other age.
Iinkolo zethu zixhomekeke kwinto eyathethwa ngumntu othile, into eyathethwa ngumntu othile. Kwaye idinga lelesinye isigaba sexesha.
Man come to me not long ago, a Baptist preacher up there in my house, and said, you know, said, I just want to correct you on something.
Kukho indoda eza kumke kudala ixesha elidluleyo, umshumayeli ombhaptizi phaya phezulu endlwini yam, wathi, uyazi, wathi, ndifuna ukukulungisa nje kwinto ethile.
I said, what?
Ndathi, yintoni?
Said, you're trying to teach an apostolic doctrine over in this age. That the apostolic age ceased.
Yathi, uzama ukufundisa imfundiso yobupostile ngapha kwesi sigaba sexesha. Yathi isigaba sexesha lobupostile saphela.
That's it, when?
Ndathi, nini?
I'll tell you when it began, you tell me when it ceased.
Yabona, ndiza kuxela ukuba saqala nini na, ukuze ke wena undixele ukuba saphela nini na.
Amen. I said, you believe the word? He said, I do.
Ndathi, uyakholwa lilizwi? Yathi, ndiyakholwa.
I said, all right. Now on the day of Pentecost, you believe that's an apostolic age start? He said, I do. I said, then the speaker, Apostle Peter, said these words.
Ndathi, kulungile. Ngomhla wePentecost, uyakholwa ukuba kulapho saqala khona isigaba sexesha sobupostile. Yathi, ndiyakholwa. Ndathi ngoko isithethi umpostile uPetros wathetha la mazwi.
Then remember, Jesus said, whosoever shall take one word out of this or add one word to it, his part will be taken in the book of life.
Kwaye khumbula uYesu wathi, nabana uyakususa igama libe linye kule nto okanye ongeze kuyo, isabelo sakhe siyakususwa encwadini yobomi.
That's a preacher, or somebody's got their name on the book.
Kumshumayeli lo, okanye umntu othile onegama lakhe encwadini.
I said, Peter said, repent every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ, for the remission of sin.
Ndathi uPetros wathi kukuka nonge ngabanye ni baptizo egameni lika Yesu Kristu ukuze nixolelwe izono.
And you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is to you and to your children and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call.
Namkele isiphoso moya ingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba inkosi uThixo wethu iyakubabiza.
When did it go out then?
Sapheza nini ke ngoko?
It's always been in.
Sa soloko sikhona.
It's a bunch of hawks that turned out to be buzzards. They're hopping around on some other dead carcass.
Liquba lokhetha elijikela zanxa lixhuma xhuma lijikeleza phezu kwesidumbu esithile esifileyo.
Amen.
Some other age kill for them. Right. Not fresh manna from the heavens anymore.
Sesinye isigaba sexesha esabaqhelelayo. Kunjalo. Asiyonyama isenta ivela emazulwini kwakhona.
They don't want it. They can't have a prayer meeting.
Abayifuni abanakuba nankonzo yamthandazo.
Not eagle to begin with. Soft. Not rugged. Just hops around.
Hayi amakhozi. Indawo yokuqala. Bathambile abagadalalanga baxhumaxhuma nje bejikeleza.
So is our modern denomination depended on education.
Linjalo ihlelo lethu langoku lixhomekeke emfundweni.
There's some man-made theology to explain all these things away.
Kwimfundo ezakwalizwe yenziwe ngumntu ukuba icacise zonke izinto zimke.
And they accept that.
Kwaye bayamkela loo nto.
You won't take the word that said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Abasayi kulithabatha ilizwi elathi uYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
You won't take Malachi 4.
Abayikumthabatha uMalaki isine.
You won't take all these other promises pertaining to this day.
Kwaye abasayi kuwathabatha onke amanye la amadinga asingisele kulo mhla.
Instead, how the church age, how the prophet said, it shall be light in the evening time.
Achaza ukuba siyakuba njani isigaba sexela sebandla indlela wathi ngayo umprofeti kuyakubakho ukukhanya ngexela ngokuhlwa.
They don't take this. They want to hop around on what some Pentecostal organization killed 100 years ago.
Abakuthabathi oku bafuna ukuxhuma bejikeleza kwinto eyaxhelwa ngumbutho othile wakwamoya kwikhulu leminyaka eyadlulayo.
Eating on half rotten manna. That's right, no good.
Besidla imana efundileyo injalo loo nto ayilunganga.
Notice, church is so carnal. Feeds itself on worldly occurrence.
Qaphela ibandla lilele ngqondo kangako. Lizondla ngenyama ebolileyo yehlabathi.
Dead things of the world is like the vulture does.
Izinto ezifileyo zehlabathi kanye njengoba sisenza isanxa.
Church politics.
Ezombuso zebandla.
They don't let the Holy Ghost send a man to a church. They have to have a politics and see if the denomination is going to receive him or not.
Abavumela umoya ongcwele uthumela indoda ebandleni. Banyanzelekile ukuba babe nezopolitiko babone ukuba ihlelo labo liyakumamkelana okanye hayi.
Right. They're like the world, they dress like the world, they look like the world, they act like the world, they're vultures like the world, they're lazy, soft compromisers.
Injalo loo nto, bafana nehlabathi, banxiba njengehlabathi, bakhangeleka njengehlabathi, benza njengehlabathi, bazanxa njengehlabathi, bayonqena bethambile, bangabenzeleleni.
All there is to it!
Nanto kuphela into ekuyiyo!
You ever see an eagle compromise? No, sir!
Wakwalu bonu kosi lusenzelelela, hai mhlekazi!
Did it as a genuine Christian!
Akukwenzelelela kulo akenze njalo nomkhristu onguye.
He ain't soft, he'll hunt till he finds it.
Amen. Akathambanga kuya kuzingela de alifumane. Amen.
Yes, sir, he'll find his need. He wants fresh manna.
Ewe mhlekazi, uyakufumana ukudla kwakhe, ufuna imana esentsha.
He'll get down there and dig till he finds it.
Uyakuhlaya apho embe ade ayifumane.
He'll fly higher and higher. If it's not in this valley, he'll raise a little higher.
Uyakuphapha bheka phezulu naphezulu uba ayikwemfuleni uyakunyukela phezulwana.
The higher you go, the more you can see.
Okukhona usiya phezulu kokukhona usiya uba nokubona.
So it's time for eagles of this day to get the flying higher.
Ngoko lixesha lokuba amakhosi namhlanje aye bhabhela phezulu ahambe kumadinga kaThixo.
Not live on vulture food that's been killed years ago. Get out of it.
Angaphili ngokudla kwezangxa okwaxhelwa kwiminyaka eyadlulayo. Phumani kuko.
Politics, voting in, voting out. Saying this, that, the other, and the Holy Spirit has more right away in the church than nothing.
Ezopolitiko, ukuvotela nokuvotela ukukhuphe. Sithetha oku, okuya okanye okunye. Kwaye umoya ongcwele akasenamvume yokuhamba ebandleni ngokupheleleyo.
No more prayer meetings. No more agonizing with God to fulfill His word.
Akusekho zinkonzo zamthandazo. Akusekho kumhlupha nganto uThixo ukuzazalisekise ilizwi lakhe.
No more believing that the word is still the same yesterday, today, and forever.
Akusekho kholo kwelo lizwi ukuba lisekwalilo izolo namhlanje nangona phakade.
They just vulturized down, got a denomination, put their name on the book, got lazy and soft.
balenza nje lihlele besanga babe nehlelo babhale igama labo incwadini babe ngabonqenayo bathambe.
It suspects are
a goat
from some kind of a dead
or carrion.
And it's supposed to be at least a hawk that's a similar brother to the eagle. The prophet that brought the true word and manifested it.
Prophet
relies on half-rotten man-made theology.
Where is
he getting at? In some man-made Sunday school program sheet. Some educator killed for him back in some seminary.
Telling
him that the days of miracles is past, there was no such a thing as a baptism of the Holy Ghost. All this is nonsense. You mean to tell me that an eagle would eat that? You couldn't do it.
No, sir.
Get a Christian eat on them dead occurrence from old denominational doctrines and things.
No, Christ, I can't get the name as well as Velocum Fundo as Dallas of Sellers Benzalo.
They want the word of God first, the promise of the hour.
My funeral is going to take all the salary.
God promised rabbits in the days of Luther.
Uthixo wathembisa ngemivundla ngemihla kaLuther.
He promised other things in the days of others.
Wathembisa ngezinye izinto ngemihla yabanye.
But now he promised us a full square meal. The full seven course menu.
Kodwa ngoku sithembise ngokudla kupheleleyo. Uludwe lesiqhenqe lokudla kupheleleyo.
For all the seven seals are open and everything is ready for the word of God to go to you.
Kuba onke amatyuna sixenxa avuliwe kwaye yonke into ilungele lizwi likaThixo kwabo banokwamkela.
Hawks clapping like buzzards. No man.
Oketha baxhumaxhuma ngokwezangxa. Oh, bethu.
Think of it. How critical how the hour is.
Icinge loo nto yeyoyika kangakanani kutheni lelo lixa.
Just as a hawk has long lost its identification as a hawk. So has the church long lost her identification as a lesser bird brother of the eagle, God's prophet. Once the carrier of a true word, justification. Then become a carrier of sanctification. Then become a carrier of the baptism of the Holy Spirit, restoration of the gifts.
Laza lasis pato songwaliso. Koko lava sis pato so baptism lomoyo inwele. Uguisero kwezipo.
But then when he goes on, he keeps going back and trying to eat something manna from another day. It's rotten.
Kotwa ngoko kaya ambela pambili. Liakuba ukubuyela emva. Lizama ukuhlanjwa ethile imana yomhla ngomnye iboli.
It's no good.
Ayilunganga.
A genuine eagle of this day knows that was all right, but we got that plus.
Ukhozi lwenene lwalo mhla. Liyazi kuba loo nto yayilungile kodwa sinaloo nto nokongeziweyo.
Until Jesus Christ is made manifest in the fullness of his power as he promised to be in this last day.
Ade uYesu Kristu abonakalaliswe ekuzalisekeni kwamandla akhe njengokuba wathembisayo ukuba kuya kuba njalo ngomhla wokugqibela.
She is now dry shut.
Ngoku lilikhasi elomileyo.
It's past. The Spirit of God passed through her, it's true.
Udlule. Umoya kaThixo udlule kulo inyaniso leyo.
And will not. She will not be heir with the vindicated seed word.
Kwaye alingeke alisayi kuba indlalifa ndawonye nembewu lizwi engqinelweyo.
She sure will not be. She'll not be in the rapture.
Ngokuqinisekileyo alinakuba yiyo alisayi kuba kuqilo.
She'll be a church member, may come up in the second resurrection, be judged according to what she's heard.
Liyakuba lilungu lebandla lisenokuvuka kuvuko lwesibini ligwetywe ngoko lakuvayo.
If you're here tonight just a church member, what's your judgment going to be when we all have to stand there and witness you heard the truth?
Uba ulapha ngokuhlanje ulilungu nje lebandla uyakuba yintoni umgwebo wakho xa sisonke simi apho ukuze singqine ukuba wayiva inyaniso yabona.
She no more flies into the blue, into the unknown.
Alisabhabhi lingene kwesiluhlaza siye kutsho kwesingaziwayo.
Unto the supernatural, where the powers and heights and the promises of God's eternal word is made possible all things to them that believe.
Kumandla ngaphezu kwendalo apho kukho amandla nemiphakamo namadinga elizwe elingunaphakade likaThixo lisenzeka zonke izinto kwabo bakholwayo.
She won't believe that. She said she falls right back on the telephone wire and said, my denomination says the rabbits is all right.
Alisayi kuyikholwa loo nto latsho liwela kwaphezulu kocingo lomfonofono lithi ihlelo lami lithi imivundla ilongile.
Though they got maggots in them, but yet they're all right.
Nangona inempethu nje kuyo kodwa nangoko ilungile yabo.
He depends on that.
Liphomekeke kuloo nto.
Pentecost is like her denominational vulture sister sitting now in large council seats of the ungodly.
Inkonzo kamoya ifana nodadewayo wesangxa sobuhlelo ihleli ngokweli kukhulu icebo labangendawo ngokuqinisekileyo.
Listening to her worldly politics head feeding her old vulture food of dead rabbits or something that passed by 50 years ago.
Liphulaphule okwalo kwehlabathi intloko zezopolitiko zilondla ngokudla kwezangxa kwemivundla efileyo kwento ethile eyadlulayo kumashumi amahlanu eminyaka eyadlulayo.
That's the condition of the Pentecostal church. Oh man.
Nanzo imeko yebandla kwamoya. Oh bethu.
Just as Sarah tried to bring the promise of the supernatural by hand-picked Hagar.
Kanye njengoba uSarah wazama ukuzisa idinga lamandla ngaphezulu kwendalo ngoHagare okhonjwe ngomnwe.
So as a church trying to bring a revival.
Ngokunjalo ibandla lizama ukuzisa imvuselelo.
Our great evangelists across the country today, a revival in our time, a revival in our time.
Abavangeli bethu abakhulu kwa wonke amazwe namhlanje, imvuselelo ngexesha lethu, imvuselelo ngexesha lethu.
All you Methodist, Baptist, Pentecostals all get together. How can you have a revival of fresh manna on an old dead vulture?
Nonke namo isile mabaptiza kwamoya, hlanganani nonke, singathini kuba nemvuselelo yemana esentsha phezu kwesidala esifileyo isangxa.
How can you have it? Revive in our time.
Singathini ukuba nayo imvuselelo ngexesha lethu.
The revival will be so small they never know it ever happened.
Imvuselelo yakuba incinane kangaka ukuba bangayazi ukuba ikhe yenzeka.
Pentecostal said, oh, there's going to be a great thing happening. It's happening and they don't know it.
Yeah.
Abenkonzo kamoya bathi, oh, kuzabakho into enkulu yakwenzeka. Iyenzeka kwaye bayazi. Yabona, nantsoke.
Yes, sir. For where the carcass is, there the eagles will be gathered. Yes, sir. What it says.
Yabona eyomhlekazi kuba apho sokuba sikhona isidumba yokuhlanganisana khona amakhosi kanye ngokuqiniseka njengoba linjalo ihlabathi. Yabona nansi into ayithethayo.
What is the carcass? The word.
Yindoni isidumbu lilizwi.
He is the word, the carcass, Christ. Christ in you, the same yesterday, today and forever.
Yena ulilizwi isidumbu uKristu. UKristu engaphakathi kuwe sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
How true it is.
Inyaniso enjani leyo.
They are trying to get the promises all fulfilled, you see.
USara izama ukwenza onke amadinga azaliseke uyabona.
In a great, like the church need a great revival in our time. By what?
Ngenkulu njengebandla namhlanje imvuselelo enkulu ngexesha lethu. Ngantoni?
About a perverted promise.
Ngedinga eligqwethiweyo.
How you go to do it when God never did bless organizations?
Niyakwenza njani loo nto xa uThixo engazange asikelele mbutho?
He never did use an organization.
Akazange asebenzise mbutho.
When a message went forth and they organized it, died right there, I challenge any historian to show me where it ever raised again.
Umyalezo waphumayo baze bawenza mbutho wafa kanye kuloo ndawo. Ndimema nawuphina umntu wezembali bandibonisa apho wakhe wavuka kwakhona.
It died right there and stayed right there.
Wafa kanye kuloo ndawo, wahlala apho kuloo ndawo.
God just moved right on out of that carrier into another one.
UThixo wahamba nje kanye waphuma kweso siphatho waya kungena kwesinye.
Right on out of the Lutheran into the Methodist, right on out of the Methodist into the Pentecostal.
Kanye ngaphandle kobuLuthere wangena kubuyisile, kanye ngaphandle kobuyisile waya kungena kweza kwamoya.
Now he's moved right out of the Pentecostals into the seed because it has to be the seed.
Ngoku uhambile waphuma kanye kweza kwamoya ukuya kungena embewini ngokuba imelwe kuba ibe imbewu.
You can't beat nature, there's no nothing else there for it to happen but the seed.
Awona kuyidlula nganto indalo akukhonto nantona yenye apho yakwenza kuba kwenzeke ingeyo imbewu.
So the seed will produce itself.
Ngoko imbewu iyakuzivelisa.
It's the same yesterday, today, forever, the same pillar of fire showing the same signs, the same power, the same God, the same miracles, the same thing.
Isekwa nguye izolo namhlanje ngona phakade kwa insika yomlilo enye ibonakalisa imiqondo eminye amandla amanye uThixo kwamnye imiqondo kwaminye into enye.
Vindicated the word in the Bible just exactly. He's the same yesterday, today, forever.
Ingcina ayilizwe neBhayibhile ngokukhaneka kanye isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
He's leading tonight.
Uyakhokela ngokuhlwanje.
God help us to see it, believe it. Sure.
Thixo sincede siyibone size siyikholelwe ngokuqinisekileyo.
See Sarah, the church, hand-picked Hagar.
Yabona uSara ibandla latyumba uHagare.
It didn't work, did it? No.
Oko akuzange kusebenze. Ingaba kwasebenza? Hayi.
Her hand-picked group won't work today either.
Iqela lalo likhonjwe ngeminwe lasayikusebenza namhlanje kananjalo.
Doctors and PhDs and LLDs don't do it.
Oogqirha ne-PhD ne-LLD azisebenzi.
All the carriers failed. Luther failed it, Hagar did.
zonke iziphatho ziyasilela uLuther wasilela njengokuba wenzayo wakhari.
What did Hagar do? Hagar gave her son to another woman's bosom. All right?
Wenza ntoni wakhari? Wakhari wanikela unyana wakhe kwisifuba somnye umfazi. Ngaba mjalo?
To raise her child.
Ukuze akhulise umntwana wakhe.
Hagar did that.
Wakhari wenza loo nto.
Gave her son, her only son, to another woman's bosom, not his mother. Raise it.
Wanikela unyana wakhe kuphela kwakhe kwisifuba somnye umfazi ingengonina wakhe ukuba amkhulise.
That's the same thing Luther did when he gave his son justification over to a denomination of who was. Exactly. To raise him up.
Ikwayiloo nto inye wayenzayo uLuther ukunikela ngonyana wakhe ugwetyelo alinikele ngaphaya kwihlelo ukuba lidlale ngalo njalo loo nto ukuze limkhulise.
Wesley failed the same way as Sarah did.
Wesley wasila kanye ngendlela enye wasilela ngayo uSarah.
Doubting his supernatural birth being the baptism of the Holy Ghost as Sarah did at the oak tree.
Ukuthandabuza uzalo lwamandla ngaphezu kwendalo uba lolu bhaptizo lomoya oyingcwele njengoba uSarah wenzayo kulaa mthi womoki.
When Wesley was introduced to the supernatural.
Wesley wangenzwa kokwamandla ngaphezu kwendalo.
When the Pentecostal age came on and Wesley was introduced to speaking in tongues, all this they laughed and made fun of it.
Ayisigaba sexesha senkonzo kamoya sangenayo waza Wesley wangenzwa ekuthetheni ngelwimi nako konke oku bahleka bahlekisa ngaloo nto.
All you Church of Christ and you so-called.
Nonke nina bandla likaKristu nani nibizwa njalo.
You Baptists and Presbyterians, every one of you turned your nose up on it and went away from it.
Nani mabaptisti namapresbyteri ninonke ngabanye nenyusa impumlo yenu kulo naze nemka kulo.
Right. What'd you do, Wesley?
Kunjalo nenza ntoni, Wesley?
You sold your child to an organization and it died and perished.
Nathengisa ngomntwana wenu embuthweni waze wafa wathabalala.
Exactly right.
Injalo kanye loo nto.
But the word, the true word, went right on.
Kodwa ilizwi lenyaniso laqhubela phambili.
It didn't stay in that organization. It moved right on into Pentecost and took some more with it.
Alizange lime kulo mbutho lahamba labheka phambili kwela kwamoya lathabathela okuthe chatha kulo.
It's a more mature son, like the seed that fell into the womb.
Lalingunyana othe chatha ngokukhula njengembewu eyawa yangena esizalweni.
But that's why it started in the backbone. Then they have lungs and had head and feet, and after a while it comes to a place that it was born. That's right.
Kwayemva kwethutyana yaqala imiqolo. Yazi ayekubeni nemiphunga yazi yanenhloko nenyawo kwayemva kwethutyana yafikela kwindawo yokuba izalwe njalo loo nto.
So that's how the church has matured the same way.
Ngoko nantso indlela ibandla elakhula ngayo ikwayindlela enye.
Wesley doubted just exactly like Sarah did the tree.
Wesley wathandabuza kanye njengoba uSarah wenzayo kulaa mthi.
She said, when the angel of the Lord, a man dressed like an angel, God it was himself, Elohim.
Wathi xa ingelosi yenkosi indoda inxibe njenge okanye ingelosi uThixo yayinguye ngokwakhe uElohim.
Dressed like a man, stood there with dust on his clothes.
Enxibe njengendoda imi apho enothule ezimpahleni zakhe.
And said that he had given the promise after Sarah was 90 years old and Abraham 100.
Waze watsho ukuthi wayenedinga walikhuphayo emva kokuba uSarah wayenamashumi alithoba eminyaka noAbraham enekhulu.
And Sarah laughed up her sleeve and said, how could this be when Abraham and I haven't had, well.
NoSarah wahleka mpela wathi, ingakho njani le nto ngelithuba kwaAbraham kunye namsasinalo ke.
We haven't been a young people family relationship maybe for 20 years.
Asizange ukusukela kubeni sasingabantu abatsha ubuhlobo bosapho mhlawumbi amashumi amabini eminyaka.
She's nearly 100 years old, so me have pleasure of my Lord, me old and him old too.
Wayesondle ekhulwini ubudala wathi mna ndizonwabise nenkosi yam mna ndimdala nayo indala kananjalo.
His stream of life is dead and my womb's dried up, my breast is gone, the milk veins are gone.
Wayemsinga wayobomi ufile. Nesalo samso mila mabele amephelile imithambo yami yobisi iphelelwe.
How can I have it?
Dinganalo njani?
God said I promised it. He's coming anyhow.
UThixo wathi ndikuthembisele lona. Luyeza na kanjani na?
So did Wesley.
Wenza njalo no Wesley.
How can we accept them speaking in tongues and divine healing and stuff? It's not for us in this day.
Singathini ukwamkela ukuthetha ngelwimi nempiliso engcwele nezinto ezinjalo? Asikokwethu ngalomhla.
God said I promised in the last days I'll pour out my spirit upon all flesh.
UThixo wathi ndithembisile ngemihla yokugqibela ndiyawuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama.
He promised to do it and he went on and done it anyhow.
Wathembisa ukwenza oko waze waqhubela phambili wakwenza nakanjani na.
And the Wesleyan Church with all its little pollen sisters of Baptist Presbyterians and Church of Christ.
Wayeibandla lobuyisile nabo bonke oodade balo abancinane bomungu bamabhaptisi amarhabe nebandla likaKristu.
Nazarenes, Pilgrim Holiness, and
You had a brethren and what for? Died right with it and the church moved on.
Amanazvina bo ambolo bungwele na bazarano bo manyano nezezinye zafa kunyenalo kwa ebandla laqhubela phambili.
Now what did Pentecost do? Organize. This is like the ship.
Koko yenza ndoni yakwa moya yazimanya kanye njengekhasi.
It done the same thing. It organized itself together.
Yenza kwa into enye yazimanya yazibumba.
Set itself in as a ship. That's right.
Yazifaka kwikhasi injalo lonto.
Pentecost was as Mary.
Eyo moya yayinjengo Maria.
Pentecostal feast, look what Mary did.
Is it Joseph Pentecost, the Kangela and Zwang Maria?
What did Mary do wrong?
Indone Posagala and Zwang Maria.
At a Pentecostal feast one time, she was faced with a bunch of dignitaries, priests, when her son.
Is it Joseph Pentecost and a Clashal Tile, White Jong and Nekela Labashon Pegleo, Ababingalen, Ketuba Unyanawake?
She couldn't find him anywhere.
Why ain't gonna come on a pina?
And she went back 3 days' journey, she left him, like the modern church today.
Was a William for Abolinsuke's dad, why am she?
About 3 times 5 or 25 has the church left.
About 50 years ago
or 75. No, left him at the Pentecostal feast. Mary went back up with Joseph 3 days looking for him.
Maria wabuyela emva phezulu noJoseph insuku ezintathu bekhangela yena.
She'd been looking for him, couldn't find him. She found him.
Wayikhangela yena engena kumfumana, wamfumana.
What did she find?
Wafumana ndoni.
She found him in the temple discussing the word of God with the priest.
Wafumana yena etempleni exoxa ilizwi likaThixo kunye nababingeleli.
And right in the front of those priests.
Wayekanye phambi kwabo babingeleli.
Those dignified. Mary let the curtain drop.
Ababan bashon pegleyo. Maria watoba mdiatia.
She did exactly the thing she should not have done.
Wenza kanye lento, gewa yenga yenzanga.
Call her God, the mother of God.
Wasbiza utiko, uninagatiko.
A mother ought to have more wisdom than her son.
Unina umerokuba nobulumko butekata kunonyana wake.
And she said, your father and I have sought you with tears for day and night.
Wazawati, uishoknye nambe sukfuna sne nyembe zimin nobsuku.
Your father and I. Claiming that the birth wasn't supernatural, that Joseph was the father of Jesus. She denied the supernatural birth. Pentecost stopped speaking in tongues. They denied the birth of the Word.
Yes.
Exactly what it did. He'll take so much of it, but won't take the rest of it. It denied the birth of the Word, just like Mary did. But watch! There will not be any more organizations after this. What's the word itself? You're 12 years old.
Kangela ilizungokwalo, kodwa eneminyaka eshumelesibini.
Just a little bit thing back in the shop.
Ain't on jengunane kakhulu sesemva ekhasini.
He said, don't you know I'm still about my father's business?
What anas nakwandi melokwa semitsimbini kabawo wam.
The word corrected the church right there. What are you doing all these things for? You know you can't do this. We'll close up our doors. We won't let you come in.
When Zandon Gazo Zonga is in the Uyazba, Auna Quenza Oku, Saku Valley, Nangozet, Saku Vumelongene.
For know ye not that I must be about my father's business.
Kuba, Anas Band, Merokuba Semikin Pinagabao.
Sir, sir, the true supernatural charm.
I want Gokin Segle, Gokin Segle.
She just claimed to be Joseph's son, a mere man. Or what Pentecost did, this claimed to be one of three.
Okanye into eyenza iPentecost kukumbanga kuba ungomnye kwabathathu.
I know that hurt. One of three, but he was all three in one.
Yazwa oko kuyakhubekisa. Omnye wabathathu kodwa wayesiso sonke eso sithathu sikomnye.
But the Pentecost, oh yes, he is the son of the Father of the Holy Ghost. Oh my.
Kodwa abeya kwamoya. Oh ewe, yena ungunyana kayise kamoya ingcwele ngo oh bethu.
But the real true word speaks right out and said there are not three of them, there's one of them.
Kodwa eleneni ilizwi lenyaniso litheta nje likhuphe lathi abangabathathu babo mnye kubo.
You know not the word of God? Not three of them, but one.
Amen. Nyalazi lizwi likaThixo lenza bangabathathu koko abe mnye.
Notice, there will be no more carrier mother churches, denominations after this carrier shut.
Qaphela akusayikubakho ziphathwe kwakhona zinkonzo zingomama amahlelo emva kwesi siphatho sekhasi.
Because after shut, there's no more, there's nothing left for them, it's just the green, is that right?
Ngoba emva kwekhasi akusekho nto, akukho nto eshiyekileyo ngoko, koko lukhozo kuphela, ingaba kunjalo?
It's got to be the green, it's got to be the same kind that went into the ground.
Kumele ukuba ibe lukhozo, lumele ukuba ibe kwaluhlobo olunye nolo lwangena emhlabeni.
Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
UYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
A spirit come up on the bride.
Umoya uhla phezu komthakazi.
To do the same things that he did. See, it's the reproducing again of the grain.
Ukuze wenze kwa izinto ezinyenezo wazenzayo, yabona, kukuvelisa kwakhona kokhozo.
The word, yet young, spake for itself.
Ilizwi, nakubala liselula, lazithethela.
And know not that I must be about my father's business.
Kwaye anazi nakuba ndimele ukuba semcimbini kabawo wam.
There's the secret of the message now. Just exactly.
Nantso ke imfihlelo yomyalezo ngoku, ngokuchaneke kanye.
The father's business. What is the father's business?
Imicimbi kabawo. Yayintwana imicimbi kabawo.
Could you think of what the father's business was in him?
Ungacinga wayayintwana imicimbi kabawo kuye.
To fulfill what Isaiah said, a virgin shall conceive.
Kuzalisekisa oko wakuthetha uIsaya, intombi yakumitha.
Fulfill what Isaiah said again, the lame shall leap like a hart, and all these things will take place.
Kuzalisekisa uIsaya owathi kwakhona isikhwala siyakuxhuma ngokwexhama nazo zonke izinto ziyakwenzeka.
Like Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet among you like me.
Njengoba Moses wathi, inkosi uThixo yanguvelisela umprofeti phakathi kwenu njengamje.
It was the Father's business to fulfill that word.
Yayimicimbi kabawo leyo ukuzalisekisa elalizwi.
What if that come down through them stalks of them natural women, what about these stalks of these spiritual church women?
Ke ukuba oko kwehla kwaphumela kwindiza zabo bafazi basenyameni, kuyakwenza ntoni ngezindiza zokwasemoyeni abafazi abalibandla?
Churches means women. Women means churches, rather. Is that right?
Amabandla athela abafazi. Abafazi bathela amabandla agxebe. Ngaba kunjalo?
Then what is it now?
Ngoko kuyintoni ngoku?
We must be about the Father's business. The wheat would cry back the grain.
Simele ukuba semicimbini kabawo, ingqolo imele ukukhwaza ukhozo.
Yes, sir. What was to do? Vindicate. Malachi 4.
Emhlekazi, imele ukwenza ntoni? Kungqinela uMalaki 4.
Vindicate. Luke
17:30. Ungqinela uLuka ishumane sixhange verse 23.
Vindicate Hebrews 13:8.
Ungqinela amaHebrews ishumane sixhange verse 8.
Vindicate St. John 14:12.
Ungqinela uYohane ongcwele isashumane sini verse 12.
Vindicate all of his words.
Ungqinela lonke ilizwi lakhe.
Vindicate Revelations the 10th chapter.
Ungqinela amaHebrews ngithela isikhilelo sahluko seshumi.
Of the opening of the seven seals and the mysteries of God, even the serpent seed and all will be manifested.
So kuvulwa kwamatyuna esixhenxe neemfihlelo zikaThixo nkqumbe uyanyoka nako konke yakubonakalaliswa.
Marriage and divorce and all these other mysteries have been hidden in the pillars from all these years from the theologians and so forth. Now they are.
Umtshato noqholo umtshato nazo zonke ezinye izimfihlelo ebezihleli zifihlwa phansi kwentsika yonke le minyaka kwizifundiswa zezakwalizwi nokunjalo kodwa lingoku ixesha.
That's the Father's business.
Nanko umcimbi kabawo.
Think they would receive it?
Ucinga kwaba wena ukulamkela?
They want to be dignified and say our denominational teaches that, but the Bible does.
Bafuna kuba nesidima bathi ihlelo lethu alisifundisi loo nto kodwa iBhayibhile iyanifundisa.
God vindicates it to be true. Sure it is.
Injalo loo nto uThixo uyayingqinela ukuba iyinyaniso ngokuqinisekileyo iyiyo.
Fulfilling this age with the seven seals.
Izalisekisa esi sigaba sexesha apho kukho amatyuni asixhenxe khona.
Or just proving the denominations have just been carriers.
Okanye iqondakalisa nje ukuba amahlelo ebeziziphatho nje.
That's another one Father's business.
Komnye umcimbi kabawo lowo.
To prove the Father's business now is to show you them denominations is not his.
Ukuqondakalisa kwaye imicimbi kabawo ngoku kukunibonisa ukuba loo mahlelo akangowakhe.
There are man-made systems that deny the word. Right.
Azinkqubo ezenziwe ngabantu ezikhanyela ilizwi kulungile.
Notice, you say, well, Mary, the very great virgin.
Qaphela, uthi ke uMaria intombi engazananga nandoda ebalulekileyo.
At the cross, he never called her mother, he called her woman.
Emnqamlezweni akazange ambize ngokuthi mama, wambiza ngokuthi mfazi.
Carrier, not mother.
Isiphatho, hayi mama.
True, she was a carrier of the word, but she was not the word.
Yabona? Ngenyaniso, wayesisiphatho selizwi, kodwa wayengelilo ilizwi.
He was the word. Oh, yes.
Yayinguye ilizwi. Oh, ewe.
Notice also,
she was not identified in the resurrection with him. He died and rose again because he was the Word. She was just a carrier. She died and still in the grave. That's right. So she was just a carrier, not his mother, not God. She was just a carrier like the churches are. That's right. So she was just a carrier, not the Word. Let's close the sentence. Oh, Pentecostal hawks.
Oh,
hopping around like vultures. Partaking of the world, just like the rest of them does. Having a form of godliness. Enough to deceive the very elected, if possible. But denying the power thereof, as says the prophet here. A perfect example of what God's word said it would be in the last days, a Laodicea church age. Naked and blind, miserable, poor, wretched, and don't know it.
Uze, uimfama, ulusizana, ulutrempu, ulutwainge, ubeunga kwazi oko.
Claim it, she's big and wealthy, has need of nothing.
Libanga kuba likulu, lisikebi, and swelendo.
And don't know that she's changed from a hawk, a simmer brother, to a prophet to keep the word of God straight.
Libe lingazi kuba lichinjile kubeni kuketa, umntu akabofana umprofeti.
She's turned to a vulture and feeding her people on dead ecclesiastical rabbits.
Wake up!
How do you expect to be identified or heirs with the eagles?
When
such things as that, in this great hour, when the rapture is at hand. Oh, Christian, oh, believer.
Oh, Christu, oh, Kolwa.
If you've been a partial believer, keep on attending the meetings for just a little while, will you?
Ukuba ubulikholwa ngokuyinxenye.
We got something here I believe the Lord wants you to know. It's late, I can't go any further. I got to close, maybe finish tomorrow night. But look, let us bow our heads just a moment. I don't want you to notice what grammar I use.
And if you want to buy seven pin out Ubizoma.
But I want you to take heed just a minute to what I said.
God and funakapele drunk and jumps to go on the tetleo.
It's plain enough you could understand it, I'm sure, if you desire to.
Kuka then one leongoku, Ute Ubeno Konda, Tikinsegil, Ubao Nwenla Gwenzanjalo.
If you're here tonight, and you're without this experience.
Ubao Lapango Kranje, Ubenguena Olama Va.
I don't say, you say, I've danced in the spirit, jumped all around.
And it all went out.
Yeah, hawks do the same things like the crows and the vultures. I'm not asking that.
And ibuzi londo.
What are you eating?
Udlandoni.
Where are you getting your daily diet? Where are you feeding from the Word of God or some old Karen that's been used back in our years and years ago?
Where
is your experience even tonight with something that you picked up many years ago? Or is it fresh and new tonight? New manna that just fell from heaven? And you're feeding your soul on it, looking tomorrow for something good and better. If you're not that way,
Now with your heads bowed, your eyes closed, and your hearts bowed. Ask yourself this sincere question. Not to me, but to God, would you raise your hand in a testimony of saying this? God, condition my soul and my spirit that I can feed only on the Word of God.
Would
you just raise your hand and say, God bless you. God bless you. I don't know just exactly how many is in here this tonight. I'm a very poor judge of crown.
But
I'd say at least a third or more raise their
hands.
That they want conditioned souls. Let's remember in prayer now as we bow our heads. Dear God, I'm only responsible for saying the word. And by these little simple parables, little types, the people see that one's not going to be heir with the other. And we know that in the last days there's going to be people that's going to be raptured up into the heavens. And some of them will be here when Jesus comes. And we're looking for him to come even tonight. And I'm thinking of 33 years ago. Knelt here, maybe this time of night, long 9:30 or 10
o'clock.
Praying for a father that was lost. Tonight, Lord, I'm praying for many fathers, many mothers and brothers and sisters. Won't you have mercy, dear God? It's too late now for my father to do anything about it. He's passed beyond the boundaries of this life. And soon, Lord, we're all going to pass that way. I too must go that way. Every man and woman, boy or girl in here has to go that way. And we will be accountable for what we do with the Word of God. How little did that man seem in the sight of David when he was spitting upon him?
Yakhangeleka incinane njani la ndoda ebusweni buka David yakuba icicela kuye.
How little will those people think to spit upon Jesus the word?
Bayakucinga kancinane kanjani abo bantu bade bacicela uYesu ulizwi.
When he returns again, those that pierced him.
Ayibuya kwakhona nabo bamhlabayo.
How little will the people feel who can walk away from here and see even not only in some great Greek words and so forth.
But
in plain nature that teaches us God the Creator. Can see the carriers of the Word and see the Word itself and know the hour we're living and harvest time is here.
Dear
God, let us not turn our back upon it for some folly of the world. But let us tonight receive him with all of our hearts. Lord, create in me a good spirit. The spirit of life that I might believe all thy words and accept Jesus, the word.
Damkele uYesu ilizwi.
The same yesterday, today, and forever. And believe today on the portion that's allotted to this age.
Isekwa nguye izolo namhlanje nangonaphakade ndize ndikholwe namhlanje kulo nxalenye yabelwe esi sigaba sexesha.
Grant it, Lord. I ask it in Jesus' name.
Ndiphe oko Nkosi ndicela egameni likaYesu.
Now I'm going to ask each one.
Ke ngoku ndiza kubuza umuntu ngamnye kuni.
As you're here and thinking of this real sincerely.
Njengoba nilapha nicinga ngalento ngokunyaniseke ngenene.
We don't have a church for you to join.
Asinalo ibandla omelwe kuli joina.
We have a pool down there to be baptized in.
Sinalo ikula phaya ezantsi esibhaptiza kulo.
As many as believe was baptized.
Bonke abakholwayo babhaptizwa.
If you've never been baptized yet, but Christian baptism.
Ukuba ukabhaptizwa ngobhaptizo lobuKristu.
That don't mean sprinkling, pouring. That means by immersing.
Oko akuthethi kutshizwa, ukugalelwa. Oko kuthetha ukuntywiliselwa.
Not in a title of Father, Son, Holy Ghost, but in the name of Jesus Christ.
Hayi kwisihlonipho uyisenyana moya oyingcwele koko egameni likaYesu Kristu.
Like the entire church was baptized until the Catholic Church in 303 introduced three gods and three forms of baptism in a trinity titles.
Lathi ibandla lobukatolika ngowe 303 langenisa othixo abathathu nenkqubo ezintathu zobhaptizo kwizihlonipho zobutrinity.
If you haven't had that yet, tomorrow morning at 10 o'clock, there's robes and things waiting for you down there.
Uba ukayifumani loo nto kusasa ngomso ngentsimbi yeshumi kuyakubakho iingubo nezinto ezinjalo ezikulindileyo phaa ezantsi.
Won't you come and join with Jesus Christ, not with us?
Awunakuza ujoyine kuYesu Kristu, hayi thina.
We don't have a church even here to take care of you.
Asinabandla nalapha elinokukhathalela.
Go to any church you want to, wherever you come from.
Yeah, nakuliphi na ibandla ufuna kuya kulo nokuba uvela phi na.
But please, believe this word. Do you believe it? Say amen.
Kodwa uncede ukholwe kweli lizwi. Niyakholwa lilo? Yithini amen.
Amen.
God bless you. May you just.
UThixo anisikelele, ningangenza.
Say anything we can help you, we're here to do it.
Ukuba khona ntoni na esinokukunceda ngayo, sikho ukuze siyenze.
Now I know this is sick here. Our time's got away from us tonight for prayer line.
Ngoku ndiyazi ukuba kukho abagulayo, ixesha lethu lisishiyile ngokuhlwanje lo mgca wokuthandazela.
Maybe we get it all.
Mhlawumbi siya kulifumana phofu.
I want each one of you to do something for me. You're sitting close to somebody. Lay your hands over on that person.
Ndifuna ukuba umuntu ngamnye kuni andenzele into ethile. Uhlele kufutshana nomuntu othile, beka izandla ngaphaya kuloo mntu.
No doubt. You're putting your hand upon an eagle.
Uze ungathathabuzi, ubeke isandla sakho phezu kokhozi.
Maybe an eagle that has been eating some vulture food somewhere, gotten sick of it.
Mhlawumbi ukhozi ebelisidla ukudla okuthile kwesangxa kwindawo ethile laza laguliswa kuko.
They don't want it no more.
Abasakufuni kwakhona.
They want to come out of it.
Bafuna ukuphuma kuko.
They're sick and tired of it.
Bayagula bediniwe kuko.
Sit here tonight and see what eagles really can eat.
Bahlele apha ngokuhlwanje bebona oko eneneni amakhozi amelwe kukudla.
The Word and have a living Christ living among them, showing himself alive. The same yesterday, today, and forever.
Ilizwi be uKristu ophilileyo ephila phakathi kwabo ezibonakalisa ephilile isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade.
They don't want to be heirs with the shucks.
Abafuni ukuba zindlalifa ndawonye namakhasi.
They're to be burned.
Wona aza kutshiswa.
All the straws and things is to be burned.
Zonke ingwitshi nezinto ezinjalo ziya kutshiswa.
The combine's coming to beat the wheat out.
Umanyano luyeza ukuza kuvula ingqolowa iphume.
You want to be wheat.
Ufuna ukuba ingqolowa.
There's some of them that's sick, some of them physically sick.
Kukho kubo abathile abagulayo, abanye babo bagula ngokwasemzimbeni.
I want you to pray, Eagle.
Ndifuna ukuba uthandaze, Khozi.
Pray for your brother, sister Eagle there, as I pray for you here.
Thandazela umzalwane wakho, udade wakho, uLukhozi, njengokuba ndithandazela apha.
May the Spirit of God come upon you.
Wanga umoya kaThixo ngehla phezu kwenu.
Remember, I'm giving you the food of the eagle, the promise of God.
Kumbulani ndininika ukudla kokhozi, idinga likaThixo.
He calls his prophets eagles.
Ubabiza abaprofeti bakhe ngokuba ngamakhozi.
He calls himself an eagle. He's Jehovah Eagle.
Yena uzibiza ngokuba lukhozi, unguYehova ukhozi.
While you have your hands laid upon one another, pray for them.
Kwaye ngeli thuba nibekene izandla, bathandazeleni.
Our Heavenly Father.
Bawo wethu wasezulwini.
Your word said the last commission you gave to your church was go into all the world and preach the gospel.
Ilizwi lakho lithe umyalelo wokugqibela wawunika ibandla lakho wawukukuthi hambani kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli.
the general orders.
Imithetho ka wonke wonke.
He that believeth is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned.
Lo kholwe wa baptizwa uyakusindiswa, lo ongakholwanga uyakugwetjwa.
These signs shall follow them that believe.
Nansi imiqondiso yokulandelana nabo bakholweyo.
In my name they shall cast out devils.
Egameni lam bayakukhupha idemoni.
They shall speak with new tongues.
Bayakuthetha ngelwimi ezintsha.
If they should drink any deadly thing, it wouldn't hurt them.
Ukuba bathe basela into ebulalayo, ayisayi kubenzakalisa.
If they take up serpents, they'll not harm them.
Ukuba bathe baphatha inyoka, ayisayi kubenzakalisa.
And if they lay their hands on the sick, they shall recover.
Kwaye ukuba bathe babeka izandla phezu kwabagulayo, bayakuphila.
Oh, Jehovah Eagle.
Oh, Jehovah Kozi.
Feed your little ones tonight upon that word, Lord.
Yondla amantshontsho akho ngokuhlwanje ngelo lizwi, Inkosi.
They're needy. That's the diet they need.
Aswele nalo udidi lokudla aswele lona.
That's what they need to know what the food is.
Nanzo into abayisweleyo kukwazi ukuba kuyinina ukudla.
What thus saith the Lord is.
Ukuba uyintoni na uyitsho, Inkosi.
You promised if they laid their hands on one another that they would recover.
Wathembisa ukuba ukuba babeke izandla zabo omnye komnye bayakuphila.
Oh Lord God, take all doubts and vulture ideas away from us now.
Onkosi Thixo, thabatha usuke konke amathandabuzo nembono zisanxa zimke kuthi ngoku.
And we feed solemnly upon the eagle food of the word of God.
Kwaye sidla ngokundilisekileyo ukudla kokhozi kwelizwi likaThixo.
Let every unclean spirit that's in these people.
Mawuthi wonke umoya ongcolileyo okwaba bantu.
Every spirit of doubting, every spirit of fear.
Wonke umoya wentandabuzo, wonke umoya oloyiko.
Every denominational cling, every habit.
Wonke umoya okubambelela kubuhlelo, wonke umkhwa.
Every sickness, every disease that's among the people, leave in the name of Jesus Christ. May it come out of this group of people.
Zonke izifo, zonke izifo eziphakathi kwabantu zimke egameni lika Yesu Christ zangazi ngaphuma kweliqela labantu.
And may they be free from this hour on.
Banga bangakhululeka ukusukela ngelixa ukuya phambili.
That they can eat the eagle food that we're bleeding you'll send us to the weak Lord.
Ukuze babe nokudla ukudla kokhozi esikholwa ukuba usithumela khona kuyo yonke le veki, Inkosi.
Breaking open those seals and showing us those mysteries that's been hid since the foundation of the world, as you promised.
Uqhaqa kuvuleke lo matywina usibonise ezomfihlelo bezifihliwe kusukela ekusekweni kwehlabathi njengoko wathembisayo.
They are yours, Father, in the name of Jesus Christ. Amen.
Banga bakho bawo egameni lika Yesu Christu. Amen.
All that believe and accept, stand to your feet, say, I believe, I accept that what God promised me, I receive.
Bonke bakholwayo bamkele. Imani ngenyawo zenu nithi ndiyakholwa, ndiyamkela oko uThixo andibekela khona ngedinga, ndiyakwamkela.
The Lord bless you.
Inkosi indisikelele.
That's wonderful. Every person standing, that's good.
Uyamangalisa oko, wonke umuntu umile, inhle loo nto.
Of course, I love you. Let's sing this hymn to him, man. I love him because he first loved me. All together now.
Isingqi ndiyamthanda. Masicule elculo ngoko, ndiyamthanda, ndiyamthanda ngoba wandithanda kuqala sonke ngoku.
Ndiyamthanda.
If you do, let's raise your hand.
Bayamthanda, masiphakamise izandla zethu.
Ndiyamthanda. Kuba wandithanda kuqala.
Akamangalisi.
Let's shake hands with one another. Brother Eagle, just turn around. Sister, shake hands as we sing it.
Masibambane izandla omnye nomnye. Mzalwana Khozi, jika dade, bamba isandla njengoba silicula.
I love you. On count.
before the world know that you love Jesus?
Yamthanda msalona kozi msalona kozi msalona kozi elungiselela ilizwi chali unjani thixo kusikelela mzalwana ndiyavuya ukukubona uthixo kusikelela mzalwana thixo kusikelela mzalwana kozi thixo kusikelela ekalvarntin masiziphakamisele kuye izandla zethu kwakhona ndiyamthanda ndiyamthanda Koba wanditanda kukala. Kwa ya wakwenza ukozi. Watenga usi disolwa ekalvar emtin. Uya kwa zinjani, liya kwa zinjani, sabatu ba uya mtanda uyesu.
When we love one another.
Asiti sitandane.
That's how the world sees. God sees your faith, the world sees your action.
Nanzo indlela ihlabathi yabona uThixo uyalibona ukholo lwakho ihlabathi libona isenzo sakho.
Amen. Love one another now. Be kind to one another.
Thandanani ngoku ibani nobele omnye komnye.
Amen. Help one another. Be patient with one another.
Thetani omnye nomnye nyamezelanani.
And any further instructions we can give, baptism, seeking the Holy Ghost.
Nemiyalo etekata isinokuyinika ubaptizo ukufuna umoya ongcwele.
We don't have any room here to do that. And you understand?
Asena kumbi apa. It's no kwenza lonto niyaqonda.
The altar call, if God's convinced you that this is right.
Ukubizela ngaphambili kuba uThixo uthe wathetha nawe kuba lento inyaniso.
That Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and you want to join with Him.
Yoba uYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade ube ufuna ukuhlangana naye.
Go and be baptized in His name tomorrow.
Yiya uyo kubaptizwa egameni lakhe ngomso.
There be men that instruct you.
Uyakuba kwa madoda apho ayakukuyalela.
Anything that we can do to help you, we'll do it.
Nantona esinokuyenza ukukunceda siyakuyenza.
Give you Brother Neville, our pastor.
Yam tanda. Nina bagumfono mfono ngoku eTucson. Kapa eCalifornia kunyuka kuya eMpuma. Phakamisani izandla zenu phaku de mdumiseni. Watenga usindiso lwam. Bano zakusindulula. Ngoku de kube ngokuhlwa ngomso, ndiza kunikezela kumzalwana uNeville, umlungiseleli wethu.